zikomwino mbale zikomwino tieni tiweramitse mitu yathu tsopano kumawa pemphero ndipo ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndikudabwa ndi angati akufuna kuti akumbukiridwe mu pemphero mungolola izo zidziwike ndi inu pokweza dzanja lanu Atate athu akumwamba ife modzichepetsa tikubwera kwa inu ambuye kudzavomereza kuti ife sitili oyenera kubwera koma chifukwa chakuti yesu watipangira ife njira ndipo walipira mtengo wake chotero ife tikhoza kubwera molimba mtima ku mpando wachifumu wachisomo mu nthawi yakusowa ndipo tsopano ambuye pamene ife tili pano kuti tidzapereke uthenga chuma chofufuzidwa cha khristu ife tikukusowani inu ambuye ndipo pakhoza kukhala mmodzi wakhala pano atate yemwe inu mukuyesera kumuphunzitsa mwanjira yopambana kuti inu mukhoze kuwatumiza iwo kwina kwake ku ntchito yayikulu imene inu mwayilinga ine ndikupemphera atate kuti ngati izo zili chomwecho kuti usiku uno kuti cholinga chanu chikwaniritsidwe ndipo tithandizeni ife pamene ife tikudzipereka tokha kwa inu kwa utumiki tsopano inu munaona manja onse ndipo mukuyanganabe pa iwo amene akwezedwa inu mukudziwa chimene chili chosowekera ndipo ine ndikupemphera kuti inu mupereke izo atate ine ndikupereka pemphero langa limodzi ndi pemphero lawo ndizokhumba zawo ndizokhumba zanga pa guwa la golide pamene nsembe yathu ilipo usiku uno mu dzina la ambuye yesu ife tikupemphera kuti inu munyeme mkati wa moyo kwa ife kuchokera mu mawu anu amen inu mukhoza kukhala pansi ine ndikupepesa kuti ndachedwerapo pang'ono kungoti ine ndamva kuti usiku uno izo zinali basi mochedwerapo pang'ono msonkhano unali kuyenda mochedwerapo pang'ono ndipo ife tidzazikonza izo ndi kutulukamo mofulumira momwe tingathere tsopano ife tikufuna kuti tiyandikire mawu usiku uno ndipo ndi zonse zomwe zinali mwa ife ine ndikudziwa inu muli pano inu ena aoyimba abwino awa ine Mel Johnson kwa mmodzi yemwe ine ndikumudziwa wakhala pano ine ndamupempha iye kuti atiyimbire ife nyimbo ija amene ine ndimalephera basi kuti ndichotse malingaliro anga nthawi zonse ine ndimayingʼungʼudza iyo ya misonzi ikutsikira pansi ine ndimayikonda imeneyo ndipo ine ndikuganiza iye adzayimba pakazutsa wa amuna amalonda kapena kwina kwake kwa ife jim ine ndikufuna kuti iwe ukhale wotsimikiza kuti undipezera ine imeneyo ndipo ngati iwe uli ndi tepu yaing'ono undiyikire ine imeneyo yapadera chifukwa ana anga akufuna ayimvetsere iyo pamene ine ndakhala ngati ndatsika pang'ono ine ndikamvetsera iyo imandipangitsa ine kumverera bwino kumvetsera kuyimba kwabwino ndipo bire ine ndikapita mu ofesi kumusuko ndipo iye amakhala nawo nthawi zonse matepa amenewo wa nyimbo akuyimba nthawi zonse ndipo ine ndikuganiza izo zimamuthandizira iye inu mukudziwa pali china chake chokhudza nyimbo chomwe chimakhala ndi mphamvu mwa iyo ife tonse tikudziwa zimenezo ife tikuzidziwa zimenezo mukona ndizo tayang'anani pa nkhondo pamene iwo akuyimba nyimbo ndi kuyimba zimwenyemwenye kodi inu mumadziwa mafikiridwe akunkhondo mugulu la ankhondo a mulungu choyamba ndi nyimbo oyimba ankatsogolera likasa akukondwera ndi kumayimba kenako pamabwera likasa ndipo zikatero nkhondoyo ukunkulondola chotero amenewo ndiwo mafikidwe oyenera ndipo ndi chifukwa chake timabwera mu msonkhano usiku uno kodi ife timachita chiyani kuyimba nyimbo za ambuye ndipo kenako likasa mawu kuwerenga mawu ndipo kenako nkhondo ndiye ndife ife tili mkati kotero mbendera zazikulu zikuluka usiku uno dzina la yesu khristu ambuye mulungu amakhoza kukwezedwa mdani nkuthamangitsidwa ndipo mulungu apambana chigonjetso usiku uno ndipo apulumutsa miyoyo achiritsa odwala ndi osautsika apangitsa zimenezo iwo amene ali wofowoka ndi wotsika pansi kuti adzutse mitu yawo ndi kusangalala kudzitengera ulemerero waukulu kwa iye mwini pakuti ife tikupempha izi mu dzina la ambuye yesu ine ndikufuna inu mutsegule usiku uno ndi ine ngati inu muli nalo baibulo lanu ndipo nthawi zina anthu amangolemba mutu waung'ono umene atumiki akuyankhulapo zinkachitika kuti ine ndimatha kuganiza za izi mofulumira ndithu popanda ngakhale kuzilemba izo Koma ndita ngurutsa kumene 25 bwanji miezi ngapo yapitayo ine ndikutanthauza nthawi yachiwiri ndipo chotero izo zimapangitsa izo kukhala zovuta pang'ono kwa ine kuti ndizikumbukira ine ndili ndi zipsera zambiri kuchokera ku nkhondo ndipo pamene ife tikukalamba ife sitimaganiza basi monga ife tinkachitira ndipo ine ndili pamene ine ndiyang'ana palemba ndikuona ndiye ine ndimakumbukira chimene mutuwo uli tiyeni titembenuzire ku Yoshua mutu wa 10 tiyambe kuwerenga pa ndime ya 12 ndiye anayankhula Yoshua kwa Ambuye mutsiku pamene Ambuye anawapereka Amori pamaso pa ana Israeli ndipo iye anati pamaso pa Israeli dzuwa ima iwe nji pa Gibiyoni ndipo mwezi pa chigwa cha Ajaloni ndipo dzuwa linayima nji ndipo mwezi unakhazikika mpaka anthu anali atadzibwezera okha pa adani awo kodi izi sizinalembedwe mu buku la Yaseri kotero dzuwa linayima nji pakati pa thambo ndipo silinafulumire kulowa pafupi tsiku la thunthu ndipo panalibe tsiku lotero mkale kapena pambuyo pake kuti Ambuye anamvera mawu a munthu pakuti Ambuye anamenyera Israeli Ambuye awonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake ine ndikufuna kuti nditenge mutu pamenepo kwa pafupifupi maminiti sati ngati ine ndingakhoze kugira iwo kwa iwo chododometsa kungogwiritsa ntchito liwu limodziro chododometsa tsopano molingana ndi Webster chododometsa ndi china chake chomwe chikuoneka chodabwitsa koma ndichoona chotero chododometsa ndiye chingakhale chimodzimodzi monga chozizwitsa chododometsa ndi pamene china chake chimene chikuoneka ngati sichingakhoze kukhala a chidziwitso chamalingaliro a umunthu zonse pamodzi ndi zododometsa komabe zatsimikiziridwa kukhala zoona tsopano chozizwitsa chingakhale chinthu chomwecho pakuti chozizwitsa sichingakhoze kufotokozedwa chozizwitsa ndi china chake chimene chimachitika ndipo iwe sungakhoze kuchifotokoza icho chomwe chimachipangitsa icho kukhala chododometsa ndi chododometsa komabe icho ndi choonadi tsopano anthu lero ambiri amakono amakhulupirira kuti masiku azozizwitsa anapita iwo sakhulupirira kuti pali chinthu chongacho chozizwitsa koma komabe ine ndimakhulupirira kuti dziko ladzaza ndi zozizwitsa ine ndikukhulupirira kuti chododometsa chikumakhalapo mowirikiza mwachitsanzo ine ndimakhulupirira kuti memba la aliyense wobadwa msomatsopano wathupira khristu ndi chododometsa mwayo eni ine ndikukhulupirira aliyense wa ina methodist ndi a presbyteria ndi achilutera amene sanalandirepo ubatizo wa mzimu woyera munali mu mpingo wina wokhazikika umene sunkakhulupirira mukubadwa kwatsopano kwenikweni ndipo tsopano munalandira ubatizo wa mzimu woyera ndi chitsanzo changwiro cha chododometsa chifukwa china chake chinachitika kwa ino chimene chinasintha umunthu wanu wonse ndipo aliyense akhoza kuyang'ana pa izo ndi kudziwa chomwe chododometsa chili chozizwitsa pokhapokha izo zitachitika inu simungakhoze kukhala mkhristu payenera kukhala chododometsa kuti inu mukhale mkhristu chifukwa palibe amene angakhoze kusintha mzimu mwa munthu ndi kumupatsa iye kubadwa kwatsopano kunja kwa Mulungu. Mulungu yekha ndi mmodzi yekhayo angakhoze kuchita zimenezo ndipo ndichozizwitsa momwe Mulungu angakhoze kutengera kuganiza kwa munthu ndi njira zake ndi moyo wake ndi chilichonse ndi kuchisintha icho kuchokera ku chimenecho chinali kupita ku chimenecho chingakhoze kukhala chimene iye angakhoze kuchipanga icho mwachitsanzo masiku angapo apitawo ine ndinayitanidwa pa chochitika kapena pa china chake chaching'ono chikuchitika panali mnyamata wabwino kwambiri yankayenda ndi mtsikana wang'ono mtsikana wabwino kwambiri wochokera ku banja labwino ndipo nyemata uyu mwadzidzidzi anabwera ndi lingaliro lina lake ndipo iye anangochokapo iye anachita china chake cholakwika kwa mtsikana wang'onoyo ndipo monga momwe anamulonjeza iye kuti adzachita chinthu china chake ndiyeno iye sanachichite icho ndipo m'malo mobwera kwa mtsikanayo ndi kudzapepesa monga ndiyo ndayenera kuchitira iye izo sizinali basi mwa iye kuti achite zimenezo ndipo abambo ndi amayi anandiitana ine pa chochitikacho ndipo anati ife tikufuna kudziwa chimene chalakwika ndi mnyamata wathu tsopano sikopweka kuchita nthawi zina koma iwe uyenera kukhala woona ndi woona mtima chotero mnyamatayo anali mkhristu ponena za wokhulupirira iye anali atalapa ndipo anali atabatizidwa ndipo anali ndi udindo wake pakati pa wokhulupirira komabe anali asanalandire ubatizo wa mzimu woyera zilibe kanthu momwe iye ankaganizira kuti iye anali nawo iwe kumaganiza kuti uli nawo ndi kukhala nawo iwo ndi zinthu ziwiri zosiyana iwe ukhoza kuyesera kunena kuti uli nawo ndipo ukhoza kuonetsa umboni wakutengeka kwina koma kupatula ngati moyo wako utamatsimikizira zomwe ukudzinenera kuti uli nazozo iwe ukadalibe iwo zilibe kanthu kuchuluka kwa kutengeka momwe iwe ungalumphire kuthamanga zomverera kuyankhula malilime kapena kufuwula kapena chilichonse chimene ungakhoze kuchiyikapo icho zomwe zili zabwino ine ndimakhulupirira mwizo zonse inenso koma kupatula ngati moyo wako ukugwirizana ndi umboni wako ndiye ulibe iwo chifukwa chipatso cha mzimu chimatsimikizira chomwe iwe uli chimodzimodzi monga ngati chipatso cha mtengo uliwonse chimanenera chimene icho chili yesu anati ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo tsopano makolo a mnyamata uyu amayi ake ndi achi german sikuti ndikulimbana ndi german koma muli chofowoka mbanja limenero ndipo ndikokuti iwo amangokhala ndipo iwe okhoza kumayankhula nawo iwo ndipo akhoza kumangokuyang'ana iwe pa nkhope iwo ali nazo mlongo wa mtsikana uyu mayi wa mnyamata uyu mlongo wake ine ndabwerapo ndikuyenda mu msewu mawa wochuluka ndipo dona wang'ono uyu atakhala pabwalo ndipo ine nkuti mawa bwino kwa ino iye amakhoza kungoyang'ana pa ine ndipo ine ndimakhoza kuyima ndipo ndikudzanena kuti mawa bwino ndithudi iye basi amangoyimirira nkumayang'ana kumene pa iwe mkazi wa nzeru ndipo ine nkudzati udzabwere kudzationa ife nthawi ina iye amangoyima ndi kumayang'ana chabwino azichimwene ake amachita mwanjira imeneyo abambo ake ndi amake ndi achoncho tsopano bambo ake ya mnyamatayo ndi achi Irish mosamalitsa wolunda ndipo osachedwa kunyanyuka osachedwa kupsa mtima ndizo banja lake lonse ndi choncho kupatula ngati wina kuchokera mbanjalo atembenuzidwa tsopano mwizi mnyamata uyu bambo ndi amayi awa onse ndi akhristu odzazidwa ndi mzimu woyera ndipo amulera mnyamata uyu mu njira ya ambuye ndipo tsopano mnyamatayo ali pafupifupi usinkhu wa zaka 17 kapena 18 china chake pamenepo mwana wabwino kwambiri ndipo iye wakhala mnyamata wachitsanzo weniweni ku nyumba mwana wabwino ndipo ali ndi mchimwene wake yemwe ali mosinthanitsa basi koma atsikanawo banja la mayi amakhala pafupi ndi tchalichi chabwino koma kodi inu mukuganiza kuti iwo angabwere konse kumeneko ayi ndipo iwo amadziwa kuti izo ndi zolondola koma izo sizili mwa iwo basi kupempha chikhululukiro kapena kupempha kukhululukidwa iwo basi sangachite zimenezo izo sizili basi mwa iwo tsopano majini mwa abambo ndi amayi a mnyamata uyu zilibe kanthu kuti iwo atembenuzidwa mochuluka bwanji akanali mnofu womwe unalumikizidwa kwa mnyamata uyu chotero mwanayo ali ndi kuyipidwa mwa iye chimodzimodzi basi monga zochokera ku banja la amayi ake ndipo iwo samakhululuka iwo sangapepese ndipo ndi pamene mnyamata ameneyo wayima tsopano ine ndinanena kwa abambowo zilibe kanthu kuti inu mwamulera chotani iye ine ndinati tsopano tayang'anani pa inu kuchokera ku banja lanu onse a iwo oledzera ndi omenyana ndi owomberana ndi odulana ndi zina zotero tsopano tayang'anani pa banja lanu kwa amayi iwo ndi gulu la anthu amangokhala pamenepo ndipo osayankhula odziyimira pawokha ndi zina zotero osalemekeza chipembedzo Koma ine ndinati, si iweyo. Ndiwe mmodzi yekha malongo ako ndi abale, ndipo ndiwe wokoma, wachifundo, ndiwe wokhululuka. Nchiyani chimachita zimenezo? Ndipo ndiwe mtengo, gawo la mtengo wa banja umenewo. Komabe, unalandira mzimu oyera. Ndicho chinthu chimene chinakupangitsa iwe kukhala wofewa ndi wokoma. Si anthu ako panonso, ndi Khristu wako amene amakhala mwa iwe. Ine ndinati kwa nyamatayo, tayang'ana pa banja lako. Pafupifupi onse ayiwo ndi zidakwa ndi zina zotero. Ine ndinati, ndipo worunda bwanji, ndi ndiwokupsa mtima, ndi osachedwa kukwiya, koma iwe si choncho. Ndiwe wachifundo wokhululuka. Ndi chiyani chimenecho? Mzimu oyera. Iwe sindiwenso chimene iwe uli. Ndi Khristu mwa iwe. Ine ndinati, tsopano, chinthu chomwe chomwecho chiyenera kuchitika kwa mwana wako. Ndi baba ambo anadzuka ndipo anati, mwana wanga anapita kuguwa. Iye anabatizidwa molondola mu dzina la Yesu Khristu. Ndi ubatizo wa madzi mudziwe. Anati, ine ndikudziwa mwana wanga wabwera kwa Khristu. Ine ndinati, izo zikhoza kukhala zabwino. Machitidwe onse akunja yakhoza kuzindikira ngati wokhulupirira limodzi ndi wokhulupirira. Koma mpaka iye atasinthidwa, atabadwanso matsopano, ine ndingamulangize nyamata ameneyo kuti asadzamukwatire konse mkaziyo. Iye adzapanga gehena pa dziko lapansi kwa iye, mpaka mzimu wodekha wokoma wokhululuka wa Khristu utadzalowamo. Ndiye icho chidzakhala chododometsa kwa icho chokha, kutenga chikhalidwe chomwe cha nyamata yemwe analeredwa pakati pa abambo ndi amayi. Ndipo komabe murunta lake yakuyesetsa mwakukhoza kwake kuti agonjetse izo. Iye sangakhoze kuchita zimenezo. Iye sadzachigonjetsa konse icho. Khristu adzayenera kuti adzachigonjetse icho. Pamene iye amulola Khristu kulowa, akatero iye wagonjetsa kale pamenepo. Icho chidzakhala chododometsa changwiro pamene munthu abadwa mwa mzimu wa Mulungu. Ine ndaonapo otsutsa akuyimirira ndi kuseka ndi kumapitirira zachitsitsimutso cha mzimu woyera. Ndipo patapita kanthawi, Mulungu amamugwira munthu yemweyo ndi kumusintha iye. Ndipo apa iye wayima paguwa akulalikira chinthu chomwecho chimene iye ankadena nacho kamodzi. Ndichododometsa momwe kuti Mulungu angakhoze kumutengera wosakhulupirira ndi kupanga wokhulupirira mwa iye. Tsopano ine ndikudabwa ngati munthu amaganiza kuti zozizwitsa zinapita. Ine ndikudabwa kuti ndi mtundu wanji wa mankhwala a sayansi omwe ungamupatse munthu oteroyo kuti asinthe malingaliro amenewo mwa iye. Ndachotse udani ndi njiru ndi ndewu kuzitulutsamo. Palibe mmodzi amene angakhoze kuzifotokoza izo. Koma ndichododometsa chifukwa ndichozizwitsa cha Mulungu. Pamene munthu asinthidwa kuchoka ku munthu umene iye ali, kukhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu, iye amadzakhala cholengedwa chatsopano. Yesu amakhalanso chimene iye anali, iye amadzakhala mwantheradi cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Dziko ili palokha limene ife tikukhalamo ndichododometsa mwantheradi, omwe ilo linapangirira ife tikupeza kuti mu Ahebri mutu wa 11 ndi ndime ya 3 kuti dziko linakutiridwa pamodzi ndi mawu a Mulungu. Kodi Mulungu anazitenga kuti zipangizo zopangira dziko lapansi? Diye anachita motani izo? Baibulo limanena kuti ilo linapangidwa ndi kukutiridwa limodzi. Mapangidwe ake onse ndi gawo lake anachita pamodzi ndi mawu a Mulungu. Ngati icho sichododometsa, ine sindikudziwa kumene icho chili. Ndikuti kumene ife tikanakhoza kupanga ndi kunena kuti iye anapeza zipangizo, kumene kunalibe zipangizo, yankayenera kuti aliyankhule ilo mukukhalapo. Ndichododometsa kuti dziko lino lili pano siku uno. Chinthu china ndichododometsa chimamwe ilo limakhalira mukanjira kake likulendewera mu mlengalenga. Ilo lingakhoze bwanji kulendewerapo malo amodzi awo mazungulira monga chonchi, pafupifupi mairosi 1100 pa ola, mairosi 24 kapena 25 kumazungulira. Ndipo kumapita mozungulira maola 24 aliyonse mwangwiro kwambiri, mwakuti ilo silimaphonya sekondi imodzi. Kutembenuka kwangwiro bwinoko koposa pafupifupi a kuposa mairosi 1000 pa ola limatembenuka mozungulira monga chonchi likulendewera mu mlengalenga. Ngati ilo litati likwere mwamba kapena pansi mlimonse bwanji mayi, ilo linga sokoneza dongosolo lonse la dongosolo la Mulungu lakayendedwe ka dzuwa. Ndipo ilo limapita kukazungulira ikweta kuzungulira kanjira kochuluka kwambiri nthawi ya chaka. Izo sizimalephera konse nyengo ndende basi. Ndiuzeni ine chimene chimaligwira ilo kumwambako, chimene chimalitembenuza ilo mwangwiro kwambiri mu nthawi. Inu mukhoza kupeza ochi ine sindi kudziwa kuti mungalibire ndalama zingati pa imodzi madola 1000 ndipo wochiyo mkati mwa mwezi umodzi idzata ya maminitsi iwo halibe chilichonse chimene chingagwire ntchito mwangwiro komabe dziko lino limatembenuka mwangwiro chifukwa chiyani ndi mulungu akuchita zimenezo ndichododometsa mulungu analilamulira iro kuti lizichita zimenezo ndipo iro limachita zimenezo nanga bwanji mwezi komabe mamiliyoni a mayilosi kutalikirana ndi dziko lapansi ndipo komabe iwo umalamulira mafunde pa dziko lapansi mamiliyoni a mamayilosi kutalika chikoka chake choyima mu danga lake maima mukanjira kake ilo limakopa dziko lapansi pulaneti iliyonse imakopa nzake pokhala pa malo ake ulaliki otani umene ine ndingakhoze kutenga kuchokera pano phunziro momwe kuti cholengedwa chilichonse cha mulungu chitakhala m'malo mwake icho chingakope chinzake koma ife timathamangira pakunyanyuka kwina kolusa kwina kwake ndikukapanga bungwe ndi kudzirekanitsa tokha mooneka osamakhala nake chikhulupiriro ndiyeno ife tili nalo dongosolo lonse la chikhristu lidasokonezeka ngati munthu aliyense akanakhala m'malo ake icho chikanakhala chododometsa cha mulungu kuona momwe mulungu angawabweretsere achipresbyteria chilutera abaptist amethodist akatolika ndi onse pamodzi ngati tingabwerere kumawa mulungu icho chingakhale chododometsa chenicheni ndiyeno mpingo onse ukhoza kugwirizana osati pati zikhulupiriro tanu ndi zina zotero koma pa mawu momwe iwo analembedwera chifukwa iwo alibe kutanthauzira kwa mseri limatero lemba momwe kuti mwezi umenewo umalikopera dziko lapansi kuno osati kale kwambiri mzanga wa ine woyandikana naye wanga anali kukumba mayenje azitsime zamafuta kumusi muboma la Kentucky ndipo pamene mwezi umenewo uyamba kumatulukira kumeneko mafunda amenewo amabwera njira yonse kudutsa pa dziko lapansi madzi a mchera amenewo pansi mdzenje limene iwo anabowola amabwera mwamba pamene mwezi umenewo ukubwera zilibe kanthu ngati iwo ali pansi mapazi 100 pansi kapena pamwamba pa dziko lapansi pano amapita pansi ma 100 amapazi komabe pamene mwezi umenewo ukutembenuka madzi amenewo amakwera kuti akakumane nawo iwo izo zinatero inu simungakhoza kubisa chilichonse pamene mulungu walamula izo ziyenera kumumvera mulungu pamene mulungu apereka lamulo lake ndi chifukwa ine ndikudziwa kuti iye adzakhala nawo mpingo wopanda banga kapena khwinya mulungu analamula izo chomwecho iwo uyenera kumvera mulungu adzakhala nazo izo chifukwa mawu a mulungu anena chomwecho momwe mafunde mwezi ndi chilichonse zimakopa zochitika zapa dziko lapansi inu mutenge ife timaona nyenyezi ikuombera ife timaitcha iyo nyenyezi imeneyo si nyenyezi yoombera iko ndikuwala ndithudi ife tikuzidziwa zimenezo koma ife timaitcha iyo nyenyezi nyenyezi imeneyo singakwanitse kusuntha mpaka kutali chomwecho ngati nyenyezi imodzi itachoka mukanjira kake iyo mwina mwake ingakope chilichonse munkombero muchilengedwe chonse iyo ingatero iyo ingasokoneze chilichonse chiyenera kukhala mu malo ake kuti zikasunge dongosolo la mulungu kumayenda chotero ife tiyenera kumakhala m'malo athu ife tiyenera kumakhala ngati ana amuna ndi akazi a mulungu ngati ife tikanati tisake konse kumbuyo uko chinthucho chikanakhala chikutembenuka sipakanakhala imfa kapena china chilichonse koma mathokoza akhale kwa mulungu pakubwera chododometsa pamene mulungu mwini wake adzamukhazikanso iye pamalo pamene iye ayenera kukhalapo inde chododometsa munthu amene samakhulupirira mu chododometsa ndipo samakhulupirira mu zozizwitsa inu mungalungamitse bwanji kuntha lanu ndikumayang'ana m'maso a zinthu zimene inu mungakhoze kuzifotokoza ndi zosatheka kwathunthu kuti munthu aliyense afotokoze amene dziko lingadziyendetsere lokha ndi kukhala mu nthawi yangwiro ndipo nthawi zonse dongosolo lonse la dzuwa ndi zinthu zimenezo ndipo momwe mwezi ungalikopere dziko lapansi ndipo ndi zinthu zina zingati zimene ife tikanakhoza kuzikamba momwe utomoni mukugwa kwa chaka umapita pansi pa muzu wamtengo wopanda kunthu lililonse kuti likayendetse izo kumeneko kubweretsanso mukuphukira kwa chaka ndi moyo watsopano bwanji ndichododometsa Haliba amene anga koze kuzifotokoza izo. Ife sitimadzio momwe izo zima chitikira. Kuma Mulungu ama chita zimenezo. Chotero ndichododo metsa mosaregeza. Ndiki sinsi momwe Mulungu ama chitira izo. Ife timangana pa izo mochuluka kwambiri mpaka izo zima kala zofana na kwambiri. Ife timangana pa mwamba pa izo. Ndibondi lolo mweli rivuto ndi ife antachi Pentecoste. Ife tamona Mulungu akuchita zododo metsa zambiri. Mpaka izo zango kala mwapo ndi apo. Kuti ife timaziganizira izo. Zonkomwe ngati tirango ima miniti ndikulingalira Mulungu ali konse konse Mulungu ali akuchita ndipo choonera nthawi yake chakare chikugunda mozungulira mpaka potsiriza icho chidzapita mpaka kuumuyaya chifukwa Mulungu walonjeza izo kudzachita zimenezo sopano ife tikudziwa kuti chilipo chododometsa sopano mbuyo masiku anowa mvula isanabwere ndi chigumula chinali ndithu chinthu chovuta kwa Noa mumbado waukulu wa luntha uwo mene iye ankakhalamo kuyesetsa kuwawuza anthu mwama wa Mulungu kuti kudzavumba mvula tsopano izo zikanadzachitika mosakayika kuti izo sizinafike pa kuyenerera kwa kafukufuku wawo wa sayansi. Munalibe mvula mumlengalenga koma inu mukuona Noa anati kudzakhala mvula chifukwa kuti Mulungu anati kudzakhala mvula ndipo Noa mwachikhulupiriro mvula isanabwere nkomwe iye anati iyo idzakhala pamenepo ndi chifukwa chake ife tikunena chinthu chomwecho kuti iwo amati bwanji Yesu iwo anati iye anali kubwera nthawi yayitali kale ma 100 azaka zapitazo iwo ankazinenera kuti iye anali kubwera atumwi ankanena chomwecho mwina mbado wawo izo sizimayimitsa izo mpangono pomwe ife tikudziwabe kuti iye akubwera kuti izo zidzakhala motani ine sindikudziwa koma Mulungu adzamutumiza iye iye analonjeza kudzatero ndipo ine ndikudziwa iye adzakhala pano tsopano Noa akanangonena kuti Mulungu wanena chomwecho koma inu mukuona ndiye pambuyo pa zonsezo izo sizinakwaniritse chivomerezo chawo cha sayansi mutsiku limenelo koma pamene nthawi inadzafika yoti mawu akwaniritsidwe iyo inavumba mofanana basi icho chinali chododometsa ndithu mutsiku limenelo kuganiza kuti mvula ikhoza kubwera kuchokera kumwamba kumene kulibeko mvula koma ngati Mulungu atengedwa pa mawu ake iye akhoza kuchita kupanga chododometsa iye akhoza kuchita chozizwitsa ndipo munthu aliyense yemwe wabadwa mwa mzimu womwewo umene umachita zozizwitsa bwanji ndi chinthu chopweka kuti iye akhulupirire zozizwitsa chifukwa iye ndi gawo la Mulungu. Amen. Mwana wa mwamuna ndi wankazi wa Mulungu osati mwachipembedzo osati mwakachikhulupiriro osati mwakugwirana chanza koma mwakubadwa kuti inu munafa kulunthu lanu lomwe ndipo munabadwa mwa mzimu wa Mulungu ndipo ndinu chododometsa inu yeni momwe kuti inu mwasinthidwa kuchoka ku imfa mwapita ku moyo kuchokera mkati mwanu mweni mweni muli cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu ndicho chododometsa. Mulungu amayankhula mawu ake ana ake amawakhulupirira iwo ndi Mulungu sayansi singakhoze kutsimikizira momwe izo zingakhoze kuchitikira iwo sakudziwa kanthu za zimenezo koma ana amakhulupirira izo muli monse ndiyeno Mulungu amachita chododometsa amazipangitsa izo chomwecho amazipangitsa izo chomwecho chifukwa mawu ake amene anayankhula dziko nkukhalapo akhoza kubweretsa akhoza kupangitsa mawari onse omwe iye anayamba wawalonjeza kufika podzachitika ndi chifukwa chake Abrahamu sanadzandime palonjezo la Mulungu kudzera mukusakhulupirira koma anali wokhutitsidwa kwa thunthu kuti iye anali wokhoza kuchita ndi kusunga chimene iye anati iye akanadzachita iye sanadzandime palonjezo la Mulungu pokhala usinkhu wa zaka 100 ndipo Sara 90 kuti akhale naye mwana uyu chifukwa chakuti yankadziwa kuti Mulungu akanakhoza kuzichita ndi kupanga kukhala ndi chododometsa kuti chichitike pa china chake chozizwitsa kuti chichitike ndipo iye anachichita icho ana chihebri tsopano kodi inu mungayipangitse bwanji sayansi kukhulupirira lero kuti munthu akhoza kupita mung'anjo ine ndikhoza kuchita mantha kunena kuti ndima Fahrenheit angati momwe unatenthera koma anakhoza kupita mung'anjo imeneyo kumbuyo uko mubukhu la Danieli ndi kukhala mung'anjo imeneyo mpaka iwo ankaganiza kuti iye wanali onse atawotchedwa mpaka phulusa chimene ngakhale amuna ankhondo akulu a asilikali amuna akhungu akulu amene anasunthira kumeneko kuti awaponyere iwo mung'anjoyo amuna amenewa amene analowa mmenemo anafa ndi kutentha kwakukulu kwa ng'anjo yoyatsira iwo ndipo iwo anagwera mu ng'anjo ndipo anali pansi mmenemo kwa nthawi yonse iyi ndipo anatulukako opanda ngakhale fungo la moto pa iwo. Mulungu akuchita chozizwitsa chimenecho chinali chololometsa chenicheni chosunga mphamvu ya Mulungu motsutsa ndani aliyense pamene munthu ali wokonzeka kuvomereza kuti Mulungu ndiwoona ndipo Mulungu amasunga mawu ake ndipo alemekeza iwo amene akhulupirira mwa iye. Ndithudi ine ndimakhulupirira mu chololometsa. Yoshua wankhondo wankulu yemwe ine ndangomuwerenga kumene mphindi zingapo zapitazo mubuku la Yoshua mutu wa 10 zindikirani Yoshua anali a bwenzi la Mulungu ya anali nsirikali a kazembe ndipo iye anabwerapo pansi pakukopa kwa mneneri Mose ndipo Mose anali atatengedwa ndipo Yoshua analamulidwa kuti awatenge ana kukalowa mdziko lolonjezedwa ndi kukagawa malowo kusamvera kwa ana ndipo Mose anali atayembekezera kuti akalambe ndipo kotero Yoshua anabwera kuti adzatenge malo a Mose kuti adzakhale mtsogoleri wa nkhondo wa Mulungu. Ndipo Yehova anayankhula kwa iye ndipo anati monga ine ndinali ndi Mose momwemonso ine ndidzakhala ndi iwe. Izo ndi zabwino mokwanira kwa Joshua. Anati khalani wamphamvu ndi olimbika mtima ndithu pakuti Ambuye Mulungu wako ali ndi iwe kulikonse kumene iwe upita ndipo malo aliwonse amene zidendene za mapazi ako zidzapondapo amenewo ine ndakupatsa iwe ndiye mphondero zimatanthauza kukhala nacho. Dziko lonse linali lawo ilo linali lonjezo kale izo zisanachitike nkomwe pamene iye anabwera kumusiko ndi Kalebu ndi azondi ena ndipo iwo anaona kutsutsa kwakukulu Amaleki ndi Aperezi ndi Ahiti ndi ena otero onse atatchingidira mkati ndipo kumeneko ku Yeriko amakhoza kuchitirapo njaha wa magaleta pamwamba pa pamalopo ndi munthu wopambana wazimphamvu mwakuti ena awo osakhulupirira pakati pawo anati bwanji ife tikuoneka ngati ziwala pambali pa iwo koma Kalebu anati ndi Yoshua ndife oposa kukwanitsa kulitenga ilo chifukwa chiyani Mulungu anati ine ndakupatsani inu dziko ili zilibe kanthu kuti kutsutsa kunali chiyani kwakukulu bwanji ndi zinkaoneka zovuta komabe Mulungu anati linali lawo. Oh, Mulungu ndiwokhoza kusunga chimene iye walonjeza icho chinali chololometsa kuona anthu odzadza mdzanja opanda zida pafupifupi koma zimene iwo anali atatola mchipululu ndi kumene iwo anali atawathamangitsa amuna ena mwina mwake ndi Maleki akale ndi Macheka ndi chilichonse chimene iwo akanakhoza kuchigwira kukalowa mmenemo ndi kukawa mmenya amuna amenewo amene anali zimphona icho chinali chololometsa. Mulungu ankadziwa kuti iwo anali nako kulimba mtima kuti akachite zimenezo ndipo iye anawapatsa iwo lonjezo ndipo anakalowa umo ndi kukachita ndendende chimene Mulungu anawalonjeza iwo kuti akachita. Tsiku lina mukutentha kwa nkhondo pamene mafumu anachita pangano lalikulu pakati pawo ndipo anatsikira kwa Yoshua ndi ana a Israeli kuti Mulungu anali atawalonjeza iwo dzikolo ndipo iye anali atamugonjetsa ndani ndipo iwo anali mu nkhalango ndi mapiri atamwazikana kudutsa mchipululu kumeneko ndipo Yoshua anayang'ana ndipo iye analiona dzuwa likulowa iye anadziwa kuti magulu ankhondowo angapeze mwayi wodzilowetsa okha ndi kubwereranso kwa iye bwanji iye ankadziwa kuti iye akanadzakhala ndi kuvutika pawiri ndipo mwina mwake akanadzauluza amuna ambiri ngatiwo angapeze konse malo oti adzilumikize iwo eni limodzi pamenepo ndi pamene atumiki pamenepo ndi pamene ife timalepherera apo ndi pamene mpingo umalepherera pamene chitsitsimutso ichi chimene ife tangokhala nacho kumene misonkhano yayikulu iyi yomwe inayamba kudutsa dzikoli amene ife tinali ndi ndani akuthawa ife tinkayenera kumusiya iye azithawa koma chinthu chake ndichakuti ife timangokhalira kukwiya ndi zina zotero ndi midadada yayikulu ya zinyumba ndi kumapanga ochuluka akhale amagulu athu ndi zina zotero ndipo apo inu mukumabwera ndi kumadzirekanitsa tokha kumawu ndi kutenga izi izo ndipo kenako nkumamanga enanso amabungwe awo ndi kuyambitsa china chakenso umo ndi momwe zimakhalira nthawi zonse umo ndi momwe zinkakhalira masiku a Luther, Wesley ndi Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin njira yonse mpaka musi. Izo zakhala manjira yomweyo. Iwo amachotsa maso awo pa pachidzidzimutso ndi kuchitengera icho pa zomwe iwo angakhoze kudzichitira okha. Koma inu mukudziwa chimene chinachitika. Yoshua sanali munthu wa mtundu umenewo. Yankaso wa nthawi. Zuwa linali likukalowa. Ndipo yankadziwa ngati ndani akanamanga konse. Chitsitsimutso chinali pafupi kumapeto kwakutha kwa icho. Monga ife tikuyimira lero. Yanka dziwa kuti ngati iye akanati adikire konse mpaka ndani atamutchingira iye. Izo zikanakhala zovuta kuti apambane nkhondo imeneyo. Inu mukudziwa chimene iye anachita. Yanka dziwa kuti Mulungu analonjeza dziko limenelo. Yanka sowa nthawi yochirukirapo kotero dzuwa litatsala pang'ono kulowa. Ndiye iye anati dzuwa ima nji. Amen. Chododometsa ndithudi. Ndipo dzuwa limenelo linayima pamenepo kwa tsiku la thunthu. Ndipo silinasunthe nkomwe. Ndipo mwezi pa jaloni sunasunthe nkomwe nawonso. Chifukwa Baibulo linanena pakuti inali isanakhalepo nthawi mkale kapena kuyambira pamenepo monga choncho kuti Mulungu anamvera liwu la munthu. Inu mukuti oh ngati ine ndikanadziwa ife tikanangokhala moyo mutsiku limenero. Yesu anati mu Mariko Oyera 11:24 ngati inu mudzanena kwa phiriri sunthidwa ndipo sakayika mu mtima mwanu koma kukhupirira kuti zomwe inu mwanena zidzachitika inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mwanenazo. Chikadali chisomo ndi chododometsa mpaka musi mumbado wathu ndithudi. Mwezi ndi dzuwa limenero zinayima mpaka Yoshua anamenyera njira yake kuti adutse ndi Israeli. Ndipo anadzibwezera okha chilango pa adani awo. Chifukwa chiyani? Izo zinali mu mzere wa ntchito. Tsopano ngati inu mungapite kunja kuno ndikukanena kuti phiri suntha. Ine ndikufuna ndikuonetseni inu kuti ine ndikhoza kuchita zimenezo. Izo sizingachite zimenezo. Koma ngati izo zili mu mzere wa ntchito pamene Mulungu wakulamulirani inu kuti muchite china chake monga iye ananena kwa Mose. Chifukwa chiyani ukulirira kwa ine? Yankhula kwa ana. Anthu lero akukhalira kulira nthawi zonse. Ambuye ndi chiyani chotsatira? Ndi chiyani chotsatira? Ingo yankhulani ndipo kazipitani patsogolo. Mukonkulondola. Mulungu watituma ife kuti tikachite china chake. Tiyeni tikachichite icho. Musamayimepo zungulira ndi kumaziganizira izo kumati kuti izo zingachitike motani. Chabwino ichi ndi icho. Zikupanga kusiyana kulikonse. Ngati Mulungu anati chitani icho, chitani icho muli monse. Yakadali Mulungu wazozizwitsa. Yoshua icho ndithudi chinali chododometsa pamene dzuwa ilo linayima nchi. Ine ndinali kuyankhula ndi a wa sayansi ku sukulu nthawi ina. Ndipo iye anali mphunzitsi wa Baibulo. Ndipo iye anati ine ndinalozera izi kwa iye. Ine ndinati ine ndimaganiza inu mumanena kuti dziko lapansi linatembenuka mozungulira. Mwaona ndipo dzuwa linayima nji. Ine ndinati nanga bwanji Baibulo mwangotuza kumene kuti linaliloona. Mulungu Yoshua anati dzuwa ima nji. Chabwino Yesu akanakhoza kuyankha limenelo. Koma dzuwa linayima nji. Izo sizinapange kusuntha kulikonse. Inu mukuona ndizo kuti dziko lapansi linayima kwenikweni. Ndipo tsopano inu mukuti iye anati dziko lapansi linayima. Ine ndinati inu munati ngati dziko litayima ilo lingataye mphamvu yake yokokera pansi ndipo aliyense angagwe kuchokera pamenepo. Tsopano kodi inu muchita chiyani? Ndi chododometsa. Amen. Mulungu anayimitsa dziko lapansi lonse kuti lisatembenuke. Amen. Chifukwa cha munthu anati ima nji pamenepo mpaka ine ndimenye nkhondo iyi. Chimenecho ndi chododometsa. Amen. Icho chinali chododometsa pamene magulu ankhondo onse a Israeli anali atachirikizidwa pangodya ndipo iwo anachita mantha ndi chimphona china chachikulu chonga chambiri yakale isanachitike chitayima pamenepo. Dzina lake Goliati. Ndipo kumene kwa nkhondo a Israeli Sauli wophunzitsidwa bwino muti ndimapewa pamwamba pa nkhondo ake onse ndi kumagwerezeka mu nsabato zake palibe amene akanakhoza kulimbana ndi kubetchera kwa munthu uyu wa tsiku limenero. Kunabwera kamwana kakang'ono wosaoneka bwino wamapewa akugwa wolemera pafupifupi mapaundi 90 wokhala ndi chidutswa chachikopa cha nkhosa atazikuta momuzungulira iye monga choncho. Iye anati manyazi pa nkhondo awa mulungu wa moyo. Kuima pano ndikulola mfilisiti wosadulidwa uyo azinyoza ankhondo a mulungu wa moyo. Amene mawu anafika kwa Sauli, Sauli anati sindiye kanthu koma nyamata, ndipo iye ndi wankhondo kuyambira ubwana wake, ndipo ndiwe mwana, ndipo taona chimene iye ali bwanji. Iwe suka na kukoza kupita momutsutsa iye, koma kodi iye anatenga chiyani? Iye sanatenge konse nkhondo, iye sanatenge konse lupanga, koma iye anatenga legeni. Ndipo malo amodzi okha akana kukoza kugunda chimphona chimenecho, amenewo anali pamphumi pomwe, pomwe zida zake zimagwera pankhope pake kuti ziwabise maso ake. Ndipo mwala uja ndi mtunda wautali kuchokera pa nkhondo wa singano wa mapazi 14 umene iye anali nawo mdzanja lake. Zonsezo anali atazitulutsa bola ngati zinalipo. Akanakhoza kumunyamulira nazo Davide wang'ono ndi kuchita chilichonse kwa iye ndi kumupachika iye mu mtengo monga iye ankaopsezera kuti atero. Ndikulola mbalame zidye mtembo wake. Koma chinachitika ndi chiyani? Pamenepo panali chododometsa, pamene Mulungu anatenga kamwana kakang'ono ka munthu kosaoneka bwino nkomwe mpang'ono pomwe. Sikanali nkomwe nsilikali wophunzitsidwa mwana chabe yemwe anali ndi chikhulupiriro mwa iye, ndipo anachititsa dziko lonsero manyazi. Mulungu anachita izo mwachododometsa. Amen. Yakadali Mulungu siku uno wachododometsa mofanana basi monga yana chitira nthawi imeneyo. Yana pangitsa gulu lonse la nkhondo kuchita chiwawa. Iwo anaona izo ndipo anayamba kutamanga ndi kumachokapo chifukwa iwo anaona kuti mwa munthu wang'onoyo munali chikhulupiriro mwa Mulungu yemwe akana kukhoza kusintha chilengedwe chonse. Amachita chilichonse chimene iye akufuna kuchita pamene munthu akhulupirira mawu ake. Ndithudi ine ndikukhulupirira icho chinali chododometsa. Mose munthu wankulu wankhondo yemwe anayesa kuwombola Israeli ndipo sanathe kuchita zimenezo. Iye ankafuna kuwawononga Aigupto. Iye anamuwononga munthu mmodzi ndipo iye analowa muvuto chifukwa cha zimenezo. Kuchita izo mwachifuniro chake chomwe. Komano iye anatenga ndodo, ndodo yakale yowuma kuchokera ku chipululu ndipo anapha nayo gulu la nkhondo lonse. Amen. Ngati chimenecho sichododometsa ine sindikudziwa chifukwa chake. Pamene iye anakantha ndodo ija pa nyanja ndipo nayitanira kuti nyanja itseke, ndipo iye ananiza Igupto fuko lonse nthawi imodzi ndi ndodo mdzanja lake. Amen. Icho chinali chododometsa momwe iye anatsogolera Israeli kudutsa mchipululu ndi kwa zaka 40. Ndipo pamene iwo anatuluka apo panalibe munthu wofowoka pakati pawo. Chimenecho ndi chododometsa inde bwana. Iye anali munthu wankulu bwanji chimene Mulungu anamuchitira iye chifukwa iye anakhulupirira Mulungu. Icho chinali chododometsa inde bwana. Icho chinali chododometsa pamene Mulungu anasankha munthu mmodzi wang'ono dzina lake Mikaya pamaso pa aneneri 400 ophunzitsidwa bwino a Israeli, chifukwa munthu uyu anali wololera kuti akhale ndi mawu a Mulungu pamene otsutsa onse amamutsutsa iye. Pamene 400 anati kazipitani kumeneko, iye anati kwa Ahabu ndi Yehoshafati, kazipitani kumeneko, Ambuye ali ndi inu, ife tangopeza kumene vumburutso. Ambuye ali ndi inu, pitani uko, inu mungawakankhira iwo kutali kwenikweni kuwachotsa mdziko lathu, chifukwa ilo ndi lathu. Mulungu anapereka ilo kwa ife. Yoshua analigawa dzikolo ndipo ili ndi lathu. Ndipo apo pali Afilisiti kumtunda uko akujatiriku kuchokera mminda yathu bwanji. Sizikusowa kuganiza vumburutso lathu ndilolondola. Ndiye momwe Mulungu anasankhira munthu wang'ono ngati Mikaya yemwe sankakhoza nkomwe kulowa muchiyanjano. Koma iye anabwera kumeneko ndi mawu a Ambuye ndipo anati kazipitani kumeneko, koma ine ndinaona Israeli akubalalika ngati nkhosa zopanda mʼbusa. Icho chinali chododometsa momwe Mulungu akanayimitsira munthu wang'ono kwambiri wosazindikirika kunja uko pakati pa gulu lonse lalikulu lotchuka la aneneri 400 aneneri a Israeli. Aneneri a Chiyuda atayima pamenepo akunenera mabodza. Kodi Mikaya anadziwa bwanji kuti iye anali kulondola? Chifukwa iye anali akuyanjana ndi mawu. Eliya ananena zinthu zomwezo zikanadzachitika. Ndipo kodi iye akanadalitsa bwanji chimene Mulungu anali atachitemberera? Icho chinali chododometsa, koma Mulungu anachipangitsa icho kufika pochitika. Ndithudi chinatero. Icho chinali chododometsa pamene mnyamata wang'ono wooneka mwachikazi ali ndi zingongo 7 za tsitsi zikulendera pamutu wake, ndipo mwina mwake chingwe cha riboni mmenemo. Kwa zonse zimene ine ndikuzidziwa ngati wachikazi wang'ono kwambiri, Zina lake anali Samsoni. Ndipo pamene mkango pafupi mapaundi 500 mwina mwake mkango unabangula ndipo unabwera kuti udzamugwire. Ndipo iye anatenga manja ake ndipo anaukhadzula mkango umenewu. Amen. Koma penyani chimene chinachitika. Mzimu wa Ambuye unadza pa iye poyamba. Ndi chimene chimayambitsa chododometsa. Ndicho chimene chododometsa chonga icho chinga yatse moto balo lino siku uno. Ndi ulemerero wa Mulungu. Ngati chikondi cha Mulungu chitaloledwa kuti chibwere pa anthu, ndiye iwo angapemphere. Chododometsa ndithudi inde. Pamene Samsoni anapha mkango umenewo ndi manja ake chabe, anawukhadzula iwo kanyamata kakang'ono kwambiri. Kokhala ngati kachikazi, kokhala ndi mangongo 7 yang'ono atsitsi akulendera pansi kunsana kwake. Icho chinali chododometsa pamene iye anatenga fupa la nsagwada ya mphongolo ija ndi kumenya nayo mitu ya Filisiti 1000. Pamene zipewa zazikulu zimenezo ndi zikhotho zazikulu zazitsulo zamkuwa zolemera mwina mwake mapaundi 100. Kapena pafupifupi ndi zimenezo. Zishango zazikulu ndi zina zotero, mikondo hamuna ophunzitsira bwino ndi chisodi chokandapala inchi ndi theka chochokera kunkuwa. Anabwera kumeneko ndi kudzaonekera ndi nkhope zawo zokha. Ndipo Samsoni anayima pamenepo ndi fupa la chibwano cha mphongolo. Chinali chitakhala kumeneko mwina mwake kwa zaka 40-50. Kuchipululu chowuma chabwino kumenyatsa kumodzi pa chidutswa cha chitsulo chonga chimenecho chikanaphwasula icho kukhala zidutswa mamiliyoni. Koma iye anayima pamenepo ndicho chinthu chokhacho iye anatumidwa kuti amenye ndi kulichotsa dziko limenelo. Iye analeledwa ndi kubadwa kuti adzaphe fuko limenelo. Haleluya! Ngati mpingo ukanangokhoza kuzindikira chimene inu mwabwerera kuno, ngati mpingo wa Chipentekoste ukanangozindikira chimene inu mwadzera pano, kodi mukuyimirira chiyani? Ndi chifukwa chiyani inu munatuluka mu zinthu zimenezi? Ndi kudzakhala chimene inu muli? Yanka dziwa chimene iye anabadwira, yanka dziwa pamene iye anayima. Chinthu chimene iye anali nacho mdzanja lake silinapange kusiyana kulikonse. Iye anayima pamenepo ndipo pamene Afilisti amenewo ankabwera, ndipo kumenya kwa mphamvu kuja kwaka munthu kakang'ono ako katayimirira pa thanthwe kuti kakafikire pamwamba pa mitu yawo. Pamene iwo anathamangira kumeneko yamakhoza kugogoda mbali imodzi ndipo wina inzakeyo. Ndipapo panali sauzanda iwo atagona atafa pamenepo. Icho chinali chododometsa momwe nsagwada ya mphongoloyo inagwirizanirana pamodzi. Icho chinali chododometsa momwe kachidutswa kakang'ono kafupa lophwanyika anaphwanyira zisoti zamkuwa zochindika la inchi zimenezo ndi kupha Afilisiti amenewo sauzanda iwo. Ndipo iye anayimabe pamenepo ali nalo ilo mdzanja lake. Mwabwino basi monga ilo linali pamene iye analinyamula ilo. Icho chinali chododometsa. Amen ndi amen. Yakadali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yakadali Mulungu yemweyo kwa munthu aliyense yemwe wayitanidwa kuti adzatenge mawu a Mulungu. Mulungu adzayima pafupi ndiye ngati iye sakhala wamantha. Samsoni akanatha kuthamanga koma iye sanachite zimenezo. Kulondola icho chinali chododometsa pamene Mulungu anamuyitana Yohane Mbatizi mwana wa wansembe wochokera ku sukulu yayikulu ya nsembe seminari yayikulu. Ndi chifukwa chiyani icho sichinatsatire chimene chinali mwambo kuti amuna amatsatira miyambo ya makolo awo? Bwanji icho chinali chododometsa pamene Mulungu anamutengera Yohane ku chipululu kuti akamuuze iye chimene Mesiya kanati adzakhale, kuti akamuuze iye chimene chizindikiro cha Mesiya chiti chidzakhale. Momwe iye akanati adzadziwire icho malo mopita ku sukulu kuti akaphunzire chimene Mesiya kanati adzakhale, Mulungu anamutengera iye ku chipululu kuti akamuuze chimene Mesiya kanadzakhala. Icho chinali chododometsa ndithu kwa anthu amenewo mu tsiku limenelo. Inde. Pamene kubadwa kwa namwali kunabwera, icho chinali chododometsa momwe kuti Mulungu polinga kuti adzizindikiritse yekha kwa munthu anadzakhala munthu. Momwe kuti Mulungu mzimu waukulu, Mulungu kwa ine anali kale, kunalibe ngakhale kuwala, kunalibe nyenyezi, kunalibe atomu, kunalibe molekyulu pamenepo panalibe chilichonse, ndipo chilichonse chinali Mulungu. Inde ndi momwe iye alili wamkulu. Iye akuchokera kumuyaya kudutsa muyaya. Iye nthawi zonse anali Mulungu. Iye nthawi zonse adzakhala ali Mulungu. Ndipo momwe moyo wonse waukulu kwambiri unadzakhalira kwakang'ono kanyongolotsi kakang'ono mchiberekero cha mkazi. kuti atenge lamulo lake lomwe kuti alipire chilango cha lamulo lake imfa, momwe Mulungu anaonetseredwa muthupi, momwe Mulungu wamkulu wakumwamba anasinthira kupchinjika kwake, anabwera kuchokera kwa Mulungu kuti adzakhale munthu kudzera mukubadwa kwa namwali. Palibe amene angakhoze kuzilingalira zimenezo. Sayansi lero singakhoze kukuwuzani inu momwe kubadwa kwa namwali kuja kunakhalira, koma Mulungu anachita zimenezo. Iye anabwera, palibe mmodzi anali wokhoza, aliyense anabadwa mwakugonana. Mongawo munthu mmodzi wofanana ndi ena onsewo, palibe amene akanakhoza kumuthandiza mnzakeyo. Ife tonse tinali muvuto. Ndiyena Mulungu mwini wake anabwera pansi ndipo anabadwa, osati wa Myuda, osati wa mitundu, koma magazi ake anali Mulungu. Magazi amachokera mwa mwamuna. Muchochitika ichi anali Mulungu. Mulungu mlengi analenga khungu la magazi mimba mwa Mariya, ndipo anadzimangira yekha kachisi yemwe ye mwini anatsika pansi ndi kudzakhala mmenemo. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsa dziko kwa iye mwini. Mawu omwewo Khristu amatanthauza wodzozedwa uyo. Oh, ye anali Mulungu. Mulungu muchidzalo chake ankakhala mwa iye. Amen. Ndipo mwa iye munali chidzalo cha Mulungu mthupi. Chimenecho chinali chododometsa. Icho chinadzandimitsa anthu mutsiku limenelo. Inu pokhala munthu mukudzipanga nokha Mulungu, izo zikuchitabe zimenezo. Koma chimodzimodzi basi ndi chododometsa chomwecho chikuchitidwabe. Ye anali Mulungu. Iye akadali Mulungu. Iye nthawi zonse adzakhala ali Mulungu. Inde Bwana, yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inde Bwana, badwa kwa namwali kuja kunali chinsinsi kwa anthu. Iwo sankakhoza kuzimvetsa izo. Chimodzimodzi monga momwe kubadwa kwatsopano kulipo lero. Kubadwa kwatsopano ndi chinsinsi kwa anthu. Iwo sankakhoza kumvetsa izo. Iwo samadziwa chimene iwe ukutanthauza. Iwo akupeputsa iko. Ukamazibweretsa izo amati chabwino, chifukwa chakuti iwe umakhulupirira china chake. Adyerekezi amakhulupirira chinthu chomwecho ndipo amanjenjemera. Si chimene iwe ukukhulupirira, ndi chimene Mulungu kwenikweni wachita. Kubadwa kwatsopano ndi kubadwa iko kunali kwatsopano. Icho chinali chododometsa pamene Mulungu anabweretsa moyo watsopano kwa mtundu wa anthu. Kuzikana izo ndiko kulekana kwa muyaya. Kulandira izo ndi moyo wa muyaya. Inu muli pa maziko omwewo monga Adamu ndi Eva anali. Inu mukhoza kutenga ngati Mulungu adakuyikani inu pa chinthu china chilichonse ndiye chingakhale chosalungama kwa Adamu ndi Eva. Adamu ndi Eva aliyense usiku uno ali nacho chabwino ndi choyipa chayikidwa patsogolo pawo. Inu mukhoza kupanga chisankho chanu. Inu mukhoza kuwatenga mawu a Mulungu kapena kuwasiya mawu a Mulungu. Inu mukhoza kuwatenga mawu a Mulungu kapena kutenga zikhulupiriro zanu za chipembedzo pa iwo. Inu mukhoza kutenga malingaliro anu amagono azomwe izo zili. Inu mukhoza kubadwa mwatsopano ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera, kapena mukhoza kukhala wokhazikika mu mpingo chilichonse chimene inu mukufuna mutakhala. Kwa ine kukhala ndi moyo ndi Khristu. Haleluya. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu yemweyo amene anagwa pa tsiku la Pentekoste pa mpingo wake monga lawira moto, monga anadzigawa yekha ndi malilime ogawanika pakati pa anthu ake ali pano sikuno. Ndi Mulungu yemweyo yemweyo anali pamenepo yali lero. Ndi mzimu woyera omwewo. Ine ndikudziwa kuti ndichododometsa. Izo sizingakhoze kufotokozedwa. Kutengeka, kukuwa, kulira ndi zina zotero sizingakhoze kufotokozedwa, koma ndichododometsa momwe Mulungu amachitira zimenezo. Ndi Mulungu osaoneka akukhala mu mtima wa munthu, akudzipangitsa yekha kuonekera pakuwatsimikizira mawu ake kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Icho chinali chododometsa pamene mwana wa akalipentala wa dzina la Yesu wa ku Nazareti anatenga mabisketi asanu wang'ono ndi nsomba ziwiri ndipo anadyetsa anthu 5,000. Ngati izo si choncho, ine ndikufuna kuti ndimuone wina wake akuchita izo lero. Ine ndikufuna inu mundifotokozere ine mtundu wato moyo mwa iyana imasula kodi iye anachita chiyani, osati nsomba yokha. Koma nsombayo inamera, nsombayo inabalidwa mamba, nsombayo inali itakonzedwa, nsombayo inaphikidwa, nsombayo inali chilichonse chimeneyo inali, ndipo mkatewo unadzalidwa, ndipo unamera, ndipo yonse ya iyo inalambalala, ndipo Mulungu anayisandutsa iyo kuchokera ku nsomba yophika kukakhala nsomba yophika iye ankangoyiphukitsa iyo ndipo iye ankayinyema iyo ndipo iye ankayiphukitsa iyo ndipo iye ankayinyema iyo ndipo iye ankayiphukitsa iyo mpaka iye anadyetsa 5,000 amen kodi mchitire umenewo umatanthauza chiyani kuyinyema iyo kuyiphukitsa iyo kuyinyema iyo kuyidzala iyo kuyidya kuyidzala iyo izo zikutanthauza kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse iye ndi mulungu yemweyo amene anali yaga dali mkate wa moyo kwa munthu aliyense yemwe akumva njala ndi rudzu simungathe kumaliza ubwino wake wamati ife sili kuswekera zozizwitsa sili kuswekera chododometsa yakuyembekezera ndi lodongosolo lake ndicho chimene iye ali yali yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse yakudikirira kuti inu mufikire ndi kudzatenga gawo lanu kodi inu mukuchita mantha kuchita zimenezo kodi inu mungakonde kupita ku mtsinje ndi kukadziwedzera nokha nsombayo ndi kuyesera kuyiphika iyo ndi kuyikazinga iyo mumtundu wina wa mafuta anyama angumba kapena china chake kapena kodi kuli bwino kuyitenga iyo momwe mulungu akuyiperekera iyo ingofikirani mwamba mwachikhulupiriro ndi kuti yesu yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse ine ndikudzinenera ambuye ine ndikukhulupirira mwa inu ikani mkati mwanga chakudya mphamvu chikhulupiriro chimene ine ndikuchisowa penyani ndipo muone chimene chita chitike ndi mtima woona iye adzakhutitsa njira iliyonse yadzachita zimenezo yesu anali a anapanga a anali ndi chododometsa pamene iye anadyetsa anthu 5,000 ndi nsomba 5 ndi ndipo kenako nkutengera mabasiketi awiri odzadza kapena mabasiketi angapo pambuyo pake icho chinali chododometsa pamene munthu wa mapazi monga ine ndili nawo ndipo inu muli nawo pa nyanja monga nyanja ya Michigan kunja kuno pamene mikuntho inali ikuchitika ndipo mafunde muna mwake anali yabwino ngati ine munayamba mwakhalapo kumeneko ndikuona momwe mikuntho iyo imatsikira iyo ikuchitabe zimenezo kudutsa Galileya kumeneko ndipo kumaoneka ngati mtolo pansi pa nyanja yowuma pamene iyo ikutsikira pansi kudzadutsa kumeneko mphepo zimenezo moopsa ndikuyamba kusesa ndipo mafunde oyera anayimitsa ngalawayo mpaka ziyembekezo zonse zinapita ndipo pa nyanja imeneyo pamene iwo anakhala kupalasa kuchokera kukupalasa kuyambira pafupifupi fologologo madzulo ine ndingati mpaka wotsiriza ulonda wachinayi chammawa firi kapena fologologo mmawa iwo anali atapalasa mtunda wautali bwanji kuwoloka nyanja ndipo iwo anamusiya iye tsidya linalo amen ndipo pa ulonda wachinayi apa iye akubwera akuyenda pa mafunde icho chinali chododometsa yanakhoza bwanji kudzipeputsa yekha mokwanira yamakhoza bwanji kumaponda pa mafunde amenewo ndi kuponda pa funde limodzi kupita pa linalo mafunde akulu awa akubwera yamakhoza kupita pamwamba pa limodzi ndipo ndithudi kutsikira pa linalo pamwamba pomwe pa limodzi popanda dontho la madzi pa iye anabwera akuyenda pa mafunde tafotokozani izo kwa ine ndipo ino simungathe chinali chiyani chimenecho icho chinali chododometsa mwantheradi icho chinali chododometsa pamene Petro yemweye anali asanamuonepo moyo wake dzina lake anali Simoni anayenda mpaka mukukhalapo kwa Yesu Khristu chifukwa mʼbale wake Andreya anali atamuuza iye kuti iye anali mesiya ndipo pamene yesu anamuyang'ana munthu ameneyo munkhope kwa nthawi yoyamba amene iye anayamba wamuonapo iye ndipo anati dzina lako ndiwe simoni ndipo iwe ndiwe mwana wa yonasi chimenecho ndichododometsa ngati si choncho ndiwuzeni ine momwe iye anachitira izo icho chinali chododometsa chifukwa chiyani chifukwa iye ndi mawu ndipo baibulo linati mawu a mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ndipo ozindikira maganizo ndi za mkati mwa mtima izo zinatsimikizira kuti iye anali mawu amen yemweyo dzulo lero ndi kwanthawi zonse icho chinali chododometsa pamene Filipo anapita kuzungulira phiri ndipo anamupeza Natanieli ndipo anamubweretsanso iye mukukhalapo kwa yesu ndipo yesu anamuuza iye kumene iye anali dzulo lake icho chinali chododometsa amen chinasonyeza kuti iye anali mawu taonani mwisraeli amene mwa iyeyo mulibe mochinyengo anati ndiliti pamene inu munandidziwa ine rabi iye anati Filipo asanakuitane iwe pamene iwe unali pansi pa mtengo ine ndinakuona iwe chorodometsa. Amen. Icho chinali chorodometsa pamene wamalonda wang'ono wa mzinda wa Yeriko wotsutsa wa Ambuye Yesu anakwera mu mtengo wamkuyu kuti abisale kufuna amuone iye akamadutsa. Ndipo pamene Yesu wa ku Nazareti ankabwera akuyenda pansi mu msewu, ndipo anadzayima pansi pa mtengowo pamene iye anali, ndipo anadzuka pamenepo, ndipo anamuyitana iye ndi dzina lake, Zakeyu, tsika pansi, ine ndikupita kwanu, ndiwe kunkhomaliro. Chiorodometsa yanali asanamuonepo munthuyo masiku onse amoyo wake, yanali asanayikepo maso ake pa iye. Icho chinali chorodometsa pamene mwina mwake mahundred angapo anthu, inde mwina mwake 215 anthu 200 akutuluka mu mzinda wa Yeriko akumuseka iye. Ndikumuseka iye pamene iye ankachoka mu mzinda madzulo amenewo, kapena mmawawo umenewo kani, pamene iye anali kupita kunja kwa mzinda, pamene anthu anali kumukonyera iye masamba akupsha kwambiri. Ndipo ine ndikukhoza kumumva wansembe akuti, hey, iwe akundiuza ine kuti iwe umaukitsa kufa. Hey, iwe mneneri, iwe amene umadzitcha wekha mneneri, iwo ife tili nawo manda onse odzaza ndi iwo kuno. Amuna basi, amuna abwino, wansembe monga ine, pita kuntunda kuno kawadzutse iwo. Ndiye tikuone iwe ukuukitsa kufa. Sanamve nkomwe liwu la zomwe iwo ankanena, wina akuyamika chinthu chimodzi ndi wina chinzake. Koma kumbuyo komwe uko kukhoma mayadi 250 wopemphetsa wokalamba wosauka akunjenjemera mukuzinzira kumeneko, ndi manja ake anati, oh Yesu, inu mwana wa Davide, ndichitireni ine chifundo. Ndipo anamuyimitsa iye munjira yake. Haleluya! Kuitana kochokera kwa Yoswa osati patali kwambiri, osati mailo siteni kuchokera pamene iye anayima apo pomwe anayimitsa dzuwa tsiku lina. Koma wopemphetsa wosauka anayimitsa MWINR wa Mulungu, anali munjira yake mwachikhulupiriro chake, chikhulupiriro cha mtundu omwewo chimene Yoswa anali nacho. Amen! Chifukwa iye anadziwa ngati iye anali mwana wa Davide, iye anali Mesiya woonetseredwa, ndipo iye akanakhoza kumubwezera iye kupenya kwake. Chiorodometsa, oh my, ndithudi icho chinali chorodometsa, inde Bwana Mulungu, icho chinali chorodometsa momwe Mulungu akanakhalira munthu kuti afe. Mulungu moyo wa muyaya akanakhoza kukhala Mulungu, moyo wachilengedwe kuti adzafe, kuti adzamupulumutse munthu mubweretsanso iye ku moyo wa muyaya. Icho chinali chorodometsa momwe kuti Mulungu wamkulu yemwe anadzaza danga lonse ndi umuyaya wonse akanakhoza kubwera pansi ndi kudzakhala munthu, ndi cholinga chakuti adzafe kuti adzapulumutse mu chilengedwe chake chomwe. Momwe Mulungu anakhalira mmodzi wa zolengedwa zake zomwe kuti adzapulumutse, chifukwa iye analenga thupi lake lomwe. Yehova Atate anadzakhala muchidzalo mwa Yesu Khristu mwana wake. Yesu anali thupi la Mulungu. Mulungu anayimiridwa mukachisi thupi la Yesu Khristu. Ndi momwe kuti mmodzi uja amene anadzaza danga lonse ndi muyaya wonse anadzakhala munthu mmodzi. Amen! Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza pamenepo, ndipo kuti Mulungu anakhoza kudzachita zimenezo kuti adzafe. Ndipo icho chinali chotodometsa mwa icho chokha momwe iye anadzipangira yekha mwa njira imeneyo, ndi cholinga choti adzazunzike imfa chifukwa cha mtundu onse wa anthu. Koma chotodometsa bwanji, pamene munthu anapachikidwa, anaphedwa, anakankhira mkondo waukulu wa Chiroma pafupi mainchesi 6 kapena 8 mulifupi kupyoza mu mtima wake, ndipo magazi ndi madzi zinatuluka. Ndipo iwo anamuchotsa iye pa mtanda atafa, anamukulunga iye mu nsalu, ndipo anadzamuyika iye mʼmanda. Iye anali atafa kwambiri mpaka Kenturiyo wa Chiroma anati iye wafa. Aliyense pamenepo anati iye wafa, mwezi unati iye wafa, nyenyezi zinati iye wafa, dzuwa linati iye wafa, dziko la pansi linali ndi kudzitundudza kwa manjenje, ilo linati iye wafa. Ndipo pa tsiku lachisanu anakhoza kuuka kumoyo kachiwiri wachisavundi ku imfa. Ndicho chododometsa. Amen! Iye anati ine ndili nayo mphamvu yowusiya moyo wanga pansi, ine ndili nayo mphamvu yowudzutsa iwo kachiwiri, chororometsa cheni cheni cha Mulungu chukitsiro chake chinali icho chinali chororometsa cha Mulungu pamene Yesu anasankhaso dzi osa malo mwa ansembe ophunzitsidwa kuti anyamule uthenga wake zinkaoneka ngati pamene iye anabwera iye akanabwera kwa afarisi akulu ndi asaduki ndipo nkudzati abale inu ndinu anthu amene kudutsa mibado mwasunga chipembedzo ichi mwaukhondo ine ndabwera kuti ndidzakutengeni inu tsopano makolo anu adzakunyadirani inu pamene iwo akhoza kuyang'ana pansi kumadera kumwamba kapena kulikonse kumene iwo anali ine ndikukayikira zimenezo Yesu anati inu ndinu atate wanu mdierekezi ndiye kuyang'ana pansi nkuti chabwino ife tikhala wokondwa iwo akhala wokondwa kudziwa izi ine ndabwera tsopano kuti ndidzatenge pamene inu nonse mwachipititsira icho icho chinali chododometsa pamene iye anatsutsa aliyense wa iwo ndipo anawawuza iwo kuti iwo anali angerekezi ndipo anapita uko pa nyanja ya ku Galileya ndipo anakatolaso dzi mbuli amene samadziwa nkomwe momwe angalembere dzina lawo ndipo apatsa iwo mafungulo aku ufumu wakumwamba malo mompatsa Kayafa mkulu wa ansembe zikanatheka bwanji munthu kwa chipembedzo chimene chinkayesetsa chimene iwo ankaganiza kuti chinkayesetsa mu miyambo yawo ndi zinthu kumasunga zinthu za Mulungu ndipo apa iye akubwera ndi kudzasankha gulu lina kumunsi pa mtsinje uko pamene anthuwo anali wophunzitsidwa ndi wophunzira ndipo anadutsa maseminale ndi masukulu ndi china chilichonse kenako iye nkudzabwera pamenepo ndi kudzanyalanyaza zimenezo ndi kukatenga msodzi mbuli ndi kumupatsa iye mafungulo aku ufumu amen chimenecho chimapangitsa chododometsa ndi pamene wina wake akhulupirira Mulungu ndi kumutenga iye pa mawu ake mawu a Mulungu anayankhula dziko lapansi kuti likhalepo ndicho chinthu chomwecho chimene inu muyenera kukhulupirira usiku uno ndi mawu olonjezedwa a Mulungu tayang'anani pa mkazi wang'ono wosauka uyo atayima apo pa chitsime iye anati ife tikudziwa pamene mesiya abwera iye adzatiuza ife zinthu izi iye anali atamuuza iye chomwe vuto lake linali iye anati bwana ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri ife tikudziwa pamene mesiya adzabwera iye adzatiuza ife zinthu zimenezo penyani Mulungu akuyankhula kwa hule ulemerero kwa Mulungu Mulungu akuyankhula kwa wachiwerewere amen ndipo akumupempha amuthandize ndibweretsere ine akumwa kaganizani za zimenezo yankhula za chododometsa ndipo ndi chododometsa bwanji kuti mbewu ya moyo wa muyaya ija yokonzederatu asanayikidwe maziko a dziko lapansi inakhoza kudzisonkhanitsa mu chinthu choterocho chonga chimenecho mwachilakolako cha thupi momwe kuti mayi wachikulire wosauka uja mwina mwake anatembenukira pansewu pansi mu mtima mwake iye anakonzederatu ku moyo wa muyaya pamene mwana wankhosa anaphedwa asanayikidwe maziko a dziko lapansi molingana ndi baibulo mayina athu analembedwa pa bukhu limenelo yesu anati palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kokhapokha atate anga atamukoka iye ndipo onse amene atate andipatsa ine adzabwera kungomwaza kuwala penyani pamene kuwala kuja kuna wagunda ansembe amenewo ndi runtha lawo lonse chinachitika ndi chani iwo anati iye ndi belezebule wa mbwebwe mdierekezi iye anati inu ndinu atate wanu mdierekezi ndiko kumene izo zinachokera koma pamene mkazi wang'ono uyu wamakhalidwe oyipa akuyankhula ndi Mulungu ndipo mbewu yokonzederatu iyo yakhoza bwanji kuzikika mu zoterozo munthu oyipa ngati ameneyo ndichododometsa koma penyani pamene kuwala kunakhudza izo anati ambuye ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri tsopano mneneri ndi kumene mawu ambuye amabwerako kwa mneneri mwaona ndipo ilo linali tchimo lake ndipo iye mneneri anali nawo mawu chotero iye anati ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri tsopano ife tikudziwa kuti pamene mesiya adzabwera iye adzachita zinthu izi iye anati ine ndine iye amene akuyankhula ndi iwe bale iye anasiya mtsuko uwo ndipo kutali iye anapita umboni wake unapulumutsa mzinda wake wa sukari tsopano icho chinali chododometsa pamene Mulungu pamene Yesu anachita izo inde bwana icho chinali chododometsa pamene Mulungu anayika mzimu wake mwachi Pentekoste asodzi osauka ndi anthu osaphunzira malo mwa Kayafa wamkulu wa ansembe ndipo momwe iye anayikira uthenga wake icho chinali chododometsa pamene Mulungu anasankha njira imene imatchedwa mpatuko amisala anthuwo Anga zandima, ndiku marumpa, ndiku mapitirira, ndiku majirangati iwo anali amisala. Iwo anawacha iwo amisala, chinali chororo metza. Mene murungu anilambalala masunagoga agula aguru. Walola liguru la Sanhedrin, ndia nsembe agula aguru hapa mwamba o punzira. Ndiku nyamula guru la mburi, aso zosa punzira, mene sanka ziwa zochuruka. Kubosa kuungo mkubirira iye, ndiku tenga mawage. Ndiku ona zota didazage, ndipo zina mkondweleta murungu kuti alambalale. Chimene iwo anka chicha chintu choyera kwambiri pa dziko lapansi kukatola mulu wa zinyalala zotsika iwo unkatchedwa ndipo njira yomwe iwo anali kupembedzera yotchedwa mpatuko kuti ayipange kukhala njira yachipulumutso inde sobano izo ndizoona inu simungakhoze kuzikana zimenezo. Paulo anati munjira yomwe imatchedwa mpatuko ndimomwe ine ndimapembedzera mulungu wanga mulungu wa makolo athu njira yomwe imatchedwa mpatuko inde icho chinali chododometsa pamene lawira moto lalikulu lija limene linatsika kuchokera kumwamba ngelo wa mbuye lawira moto linawatsogolerana Israeli kudutsa mchipululu icho chinali chododometsa limene linankhula ndi Mose kunja uko muchitsamba chonyeka ndipo icho chinali chododometsa ndipo zaka 800 kenako ndipo molingana ndi lemba mu Yohane woyera 8:58 ngati inu mukufuna kudziwa pamene izo zili inu mukufuna kudziwa pamene izo zinaambira poyamba kunali exodo 13:31 ndipo icho chinali chododometsa pamene udatha ulendo onsewo ndi nthawi yonseyo kuti apa Yesu ananena kuti Abrahamu asanakhalepo ine ndine ndinali muchitsamba chonyeka moto ine ndine ndinali mmodzi yemwe anayankhula kwa Mose icho chinali chinthu chachilendo kuti itachitika imfa yake kuyikidwa mʼmanda ndi chiwikitsiro ndi Saulo Yuda wang'ono wamphuno ya ngowe woyipidwa ndi wopsa mtima ndipo anapha ena ampingo pa ulendo wake wopita ku Damasiko kukawagwira anthu amenewo ndipo kumusi uko Yohana ali naye neneli dzina lake Hananiya ndipo anali kumeneko akulosera kwa iwo mneneli wa mbuye akuwauza iwo mawu a mbuye chifukwa iye anabwera kwa iye ndipo pamene mbusa Ananiya anali kumusi uko akunenera Saulo anapita kumeneko kukamugwira iye ndipo pakati pomwe pa tsiku lawira moto lomwe linkabwera pansi ndi kumatsogolera Israeli linamukanthira Sauli pansi ndipo anthu onse atayima pozungulira sana kukhoze kuliona ilo koma ilo linali lowala kwambiri kwa Paulo mpaka ilo linamutong'ola maso ake amen yanachita khungu ilo linali lekeleni kwambiri kwa iye ndipo ena onse aiwo sanka kukhoze kuliona ilo ndi chododometsa mai oh chimene chokhudzira chimodzi cha munthu mmodzi chinganene icho chikhoza kulengeza kwa wina ndi chifukwa chake anthu akhoza kukhala mu msonkhano ndi kumayang'ana pa ntchito ya mbuye ndipo kunyamukapo ndi kutuluka ndi kumayiseka iyo ndipo winayo nkugwiritsitsa kwa iyo ndi mtima wawo wonse ndi chododometsa momwe mulungu angakhoze kuwapangira anthu athupi lomwero ndi chododometsa kuona momwe mulungu amachitira zimenezo ngakhale mu tsiku lino izo zinali zododometsa kwa paulo inu mukudziwa paulo sanamuone yesu muthupi yankayenera kuvomereza vumbulutso monga momwe petro anachitira petro sanamudziwe konse yesu mwamaonekedwe athupi yanati kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine yani ena ayo amati bwanji inu ndi mose ndipo ena amati ndinu eliya ndi yeremiya yanati izo sizimene ine ndinafunsa inu mumati chiyani petro anati inu ndinu khristu mwana wa mulungu wamoyo yanati wodala ndiwe simoni mwana wa yonasi thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe koma atate anga omwe ali kumwamba azulira izo ndipo pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga ndipo zipata za gehena sizidzawulaka iwo ndi zimenezotu pamenepo chododometsa pamene iye anali atayimirira pamenepo ndipo sanamudziwe iye muthupi la umunthu koma iye anamudziwa iye mwantchito zake ndi vumbulutso anamuona iye akukwaniritsa ndendende chimene lemba lili ndiwontu ndi omwewo wachododometsa chimene chimamubweretsa munthu kuchokera kukachikhulupiriro kena kakale kozizira kupita kwa mulungu wamoyo ndi chododometsa kumuona munthu yemweyo akuwerenga baibulo lomwero ndi kumalikana ilo pamene winayo ali kukhulupirira ilo ndi kuvomereza umboni wa iso eya ndi chododometsa pamene iye angakhoze kuchiona icho chikugwira ntchito pa munthu winayo Zedi yayenera kudziwa kuti ndi Mulungu yemweyo. Kachikhulupiriro kake ndikola kuyika ngati kali kotsutsa. Ngati Mulungu akutsimikizira mawu ake, ndiye kuti kachikhulupiriro kanu ndikola kuyika. Amen. Sizikutanthauza kukhala zamwano kwambiri, koma ndicho choonadi, chododometsa. Ine ndinati mphindi sati, ndipo ndizo ndendende zimenezo. Ine ndili nawo pafupifupi masamba sikisi a zolemba pano panobe, chododometsa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Amen. Ine ndimakhulupirira muzimenezo. Ndipo ine ndiyima. Ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake. Mvetserani. Kuno nthawi ina kalero kumusi kumwera. Kumene ine ndinachokerako, ine ndinali ndi aisikiri mupang'ono tsiku lina. Wogulitsa mankhwala, mzanga wakale wa ine, woyera wachikulire weniweni, wobadwa mwatsopano, iye anali mwamuna weniweni. Ndinali ndisanamuone iye kwa nthawi ndithu. Ndipo ndinali ndikudutsa mzindawo, ndipo ine ndinayima kuti ndimuone iye. Ndipo ndinaona dzina lake pamwamba apo, ndipo ndinaganiza chabwino apo, iye ali ndi business iyi kuno. Ndipo wakhala kumeneko kwa zaka. Ine ndinapita kumeneko, ndinakalowa mkati, ndipo apo iye anali. Atakhala pamenepo, akuyangana pansi pa magalasi ake ang'ono, inu mukudziwa, ndikumayangana pa magalasi ake ang'ono omwe analendewera pansi pa tsala lake. Ndipo anati, chabwino, ngati asali mbale Branham. Ndipo iye anayimirira, ndipo anabwera kudzandikumbatira ine, ndikubwera kudzandisisita ine. Anamuuza mwana wake anati, pitani mukatitengere kwa ife wina, aisikirimu wina, ife tinali titayima pamenepo. Mumakapu ya kofi. Ine ndinati, ayi bwana, ine ndikhoza kuyankhula nanu pafupifupi kufa. Ngati iwo atandipatsa ine kapu ya kofi, ine ndinati, ama ndipangitsa ine manjenje. Ine ndinati, ine ndingotenga aisikirimu. Kotero ife tinatenga aisikirimu wina. Ndipo ndipatsikana nali kumbuyo uko ndi zina zotero musirolo. Ndipo tinakhala pansi ndikukhala ndi chiyanjano chaching'ono tikudya aisikirimu. Iye anati, mbale Branham, ine ndikufuna ndikuwuzeni inu china chake. Anati, ine ndakhala ndikunyalanyaza pang'ono kuti ndiwawuze anthena. Ife tinayamba kuyankhula za mbuye ndi ubwino wake. Ndipo munthu wachikulireyo akulira. Ndipo misozi kuyendera pansi pa masaa ake. Ndipo anati, ine ndikufuna ndikuwuzeni inu china chake. Anati, izo zingaonekeza chirendo kwa inu. Iye anati, koma ine ndikukhulupirira kuti munthu ngati inu akhoza kumvetsa. Ine ndinati, chabwino, pitirirani nazo mbale. Ndi chiyani icho? Iye anati, kale munthawi yakupsinjika. Iye anati, mwana wanga waimpi apo anali mnyamata chabe. Ndipo anati, ife tinali pano mu business iyi nthawi imeneyo. Ndipo iye anati, koma anthu anali wosauka. Ndipo analibe chilichonse kuti adye. Ndipo kuti apeze dongosolo kuti akapeze mankhwala kapena china chake. Iwo ankayenera kupita ndi kukayima pa mzere. Ndipo ambiri a inu mukukumbukira zimenezo. Zedi inu mukutero, ankayima pa mzere kuti apeze chilolezo pang'ono kuchokera kulikulu kuti akhoza kutenga mankhwala awa kapena kuti atenge china chake choti adye. Ndipo iye anati, ine ndinakhala pano tsiku lina ndikuwerenga Baibulo langa. Ndipo anati, wina wake anadzalowa pa khomo. Ndipo mwana wanga ananyamuka wang'ono anapita kutsogolo. Ndipo anati, ine ndinamumva iye akunena kuti ayi, ife sitingachite zimenezo. Ndipo anati, ine ndinamvetsera mwacheru. Ine ndinayika mawu anga pansi, ndipo ine ndinamvetsera mwacheru. Ndipo munthuyo anati, bwana. Iye anati, mkazi wanga ali pafupi kuti akomoke. Ndipo pamene iye anayang'ana, iye anati, iye anamuona mkaziyo anali atakonzeka kuti abale mwana banja la chinyamata. Ndipo mnyamatayo anati kwa iye, iye anati, ine ndinayima pa mzere umenewo uko. Anati, oh, wotalika ngati mdadada wa mzinda. Ndipo anati, mkazi wanga sangatenso kuyimirira pamenepo. Anati, ine ndikudabwa, ine ndili ndi dongosolo kuchokera kwa dokotala. Yayenera amwe mankhwalawo pomwe pano. Anati, kodi inu mungalembe izo? Ndipo zikatero, ine ndimutengere iye ku nyumba. Ndipo kenako ndipita ndikayime pa mzerewo. Ine ndidza dongosolo la izo ngati mungatero. Ndipo mwanayo anati, nyamata, anati, bwana, zimenezo ndizotsemphana ndi malamulo pano. Ife sitingakhoze kuchita zimenezo. Iye anati, chabwino, ine sindimadziwa. Anati, zikomo ino kwambiri mwana. anatembenuka ndi kuchokapo. Ndipo iye anati atangoyamba kuyenda, wina wake anati kwa iye pansi pansi mu mtima mwake, anati Yosefe ndi Mariya anakanidwa nthawi ina nawonso. Ndipo anati ine ndinadzuka ndipo ndinati dikira mwana mini tichabe. Ndipo anati munthu uyu anayima. Ndipo ine ndinapita ndikukatenga mankhwalawo, ndipo ndinabwerera kuseri uko, ndipo ndinakalemba izo. Pamene iye anali akudikirira, atamugwira mkazi wake padzanja, ndipo iye anali atafoka kwambiri, iye anali atangotsamira papewa lake. Ndipo anati ine ndinayenda kunja uko. Ndipo ine iye anati pepani, ine ndiyenera kuchita izi bwana. Iye anati izo zili bwino. Iye anali ataweramitsa mutu wake pansi ndipo anangopereka. Ndipo pamene iye anawayika iwo mdzanja lake, iye anati mʼbale Branham, ine ndinamuona Yesu. Anati ine ndinawayika iwo mʼdzanja lake momwe. Anati mʼbale Branham, iye anali ali pamenepo ndiyendiyende basi momwe chithunzicho chimaonetsera izo. Ndipo anati ine sindinathe kuyankhula. Ndipo mwamunayo anatembenuka pamenepo ndipo anatuluka mʼchipindamo. Iye anati kodi inu mukukhulupirira zimenezo mʼbale Branham? Ine ndinati ine ndikukhulupirira izo ndi zonse zomwe zili mkati mwanga. Ndithudi Martin Woyera wa ku Tours, ngati inu munayamba mwawerengapo za Martin Woyera, iye anali msilikali. Ndipo iye anali wake anatsatira mapazi a abambo wake. Iye nthawi zonse ankamva kuyitana kwa Mulungu kokha. Ine ndikuganiza anthu ake sanali achipembedzo kwenikweni. Ndipo tsiku lina iye anali akubwera, inali nyengo yachisanu yoyipa mbiri matero. Ndipo iye anali uko kunali wopemphapempha wokalamba atagona panja pa chipata. Ndipo iye anali akuzizidwa pafupifupi kufa ndi anthu ambiri amene akanatha kumudyetsa munthu wokalamba uja kapena kumupatsa iye zovala zina. Iye anali akulira atakweza dzanja lake mwamba, basi bambo wokalamba wa ndevu wosasamba atagona pa chipata cha mu mzindawo. Ndipo iye ankati ndithandizeni ine wina wake, ine ndikuzizidwa usiku uno, ine ndifa, wina wake andipatsa ine chovala. Martin Woyera anali atapereka zonse zomwe iye anali nazo, anapatsa iye basi monga msilikali. Iye anali atavala chikhoto chake. Iye anayima chakumbali imodzi ndipo ankang'ana ndikuona ngati wina wake sakanati achite zimenezo. Anthu ankabwera ndikumapita ndipo palibe amene akanamuthandiza iye. Kenako iye anafikira pamwambapo ndipo anayang'ana pa bambo wokalambayo. Iye anali ndi chifundo pa iye, anasolola chikhoto chake chomwe ndipo anatenga lupanga lake anachidula icho pakati, anakulunga gawo la icho pa mapewa ake, anatenga theka linalo ndi kukamukulunga nalo wopemphetsa wokalambayo mu icho kuchitira kuti akhale ndi moyo kudutsa usikuwo. Anayamba kuyenda kumapitirira. Anthu anamseka iye anati ndi msilikali wooneka moseketsa bwanji, atavala theka la chikhotho lokha. Usiku umenewo pamene iye anali mtulo pa bedi, iye anadzuka wina wake anali atalowa mchipindamo. Iye anang'ana atayima pa chipindacho, ndipo apo panayima Yesu ndi chigamba chakale chija chachovala chitakutilidwa pa iye. Iye anadziwa ndi zimenezo. Iye anali mwamuna Martin Woyera, anali mmodzi wa amuna amene ankalimbanira kumbuyo uko chifukwa cha chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa Woyera. Iye ankakhulupirira mu zozizwitsa za Mulungu. Iye ankakhulupirira mukuyankhula ndi malilime. Iye anakhulupirira chipangano chonse chimene chinalembedwa ndi atumwi. Iye ankakhulupirira ndipo ankalimbanira icho. Utali wonse iye anali ndi moyo ndipo Mulungu ankachita zozizwitsa. Iye anadziwa pamene iye anamuona wopemphetsa wokalamba uja atakulungidwa muchidutswa chachovala cha malaake omwe, mtima wa Mulungu anali atakwaniritsidwa mochuluka monga inu mwachitira kwa ang'ono awa ananga ang'ono. Inu mwachitira izo kwa ine. Inu mukuti munthuyo sanaziona izo. Ine ndikukhulupirira iye anaziona izo. Ine ndikukhulupirira iye analandira icho. Ine ndikukhulupirira kuti izo zili pamenepo. Ine ndikukhulupirira uyo anali Yesu yemwe iye ankamuyang'ana. Ilo linali vumburutso la Mulungu litaonetseredwa chifukwa iye analichita. Kukamba zachododometsa apo pakubwera chimodzi, amene akufa mwa Khristu adzauka, ndipo ife amene tili amoyo tidzasinthidwa mukamphindi mukuthwani mwakwadiso kuti tidzakwatulidwe pamodzi kukakomana ndi iye mumlengalenga. inde. Mume Mulungu akusungira mawage mumbali wa runtha uno. Mume iye alili yemweyo dzulo lero ndiwa nthawi zonse. Mume iye akukonzerabe kuzindikira malingaliro a mtima wa munthu. Mume iye angakonze kumusintha munthu. Ndi momwe iye angakonze kusungabe mawali onse amene iye analonjeza mtsiku lino. Yali yemweyo dzulo lero ndiwa nthawi zonse. Mume iye angakonze kuonetserabe ndi kualola iwo kuti ajambule chithunzi cha lawela moto lomwelo limene linkatsatira Israeli. Mmodzi yemweyo amene anali ndi Ambuye Yesu. Mmodzi yemweyo anali kumusi uko ndi Saulo panjira. Mmodzi yemweyo amene anabwera ndi kudzamu masula Petro kuchokera mu ndende. Ngelo yemweyo wa Mulungu ali pano usiku uno ndipo akuchita chinthu chomwecho chimene Yohana chita pamene Yohana ali kuno pa dziko lapansi akuonetseredwa muthukira munthu. Chifukwa chiyani? Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mumakhulupirira muchododometsa? Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akufuna kuti anthu azikhulupirira muchododometsa. Ine ndadutsitsa nthawi yanga. Ine ndikukhulupirira icho chikhoza kukhala chododometsa pomwe pano. Amen. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu ndi wololera ndipo akufuna kuti awatenge anthu ake ndi kudzionetsera yekha. Ngati iye atangokhoza kumutenga mwamuna kapena mkazi, mnyamata kapena mtsikana, ndayike pansi malingaliro awo omwe ndi kukhala wandende kwa iye ndi kumukhulupirira iye. Iye ali mawu ake. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Ndipo tsopano iye ali mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. Iye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Yananena mu Yohane Woyera 14:12. Iye amene akhulupirira pa ine ntchito zimene ine ndikuzichita yenso adzazichita. Iye analonjeza mu Luka Woyera kuti monga izo zinali mmasiku a Sodomu pamene mpingo wosankhidwa gulu la Abrahamu lidzalandira chizindikiro monga Abrahamu analandira ndipo gulu la Loti likanadzalandira chizindikiro monga Loti anachitira. Ndi chinthu chachilendo kwambiri kuti ife takhala nawo okonza nsowa akulu awa Alusa ndi Wesley, koma ife sitinayambe takhalapo naye munthu kunja uko dzina lake likuthera mu HIM mtumiki kwa dziko GRAHIM ndi zilembo 6 ABRAHIM ndi Abraham. Ife takhala nawo Amude, Asanke, Fine, Ginox, Calvin, komosati Hamu, Atate kwa mitundu. Ife tili naye modzi tsopano ndicho chododometsa kuti inu mumadziwa zimenezo. Ndipo taonani yakuchita chimodzimodzi basi waitanira iwo kuti atuluke mu Sodomu. Koma kumbukirani Abrahamu anali naye mtumiki kumeneko kwa gulu lake nayenso. Amen. Ndipo ndi chizindikiro cha mtundu wanji chimene iye anachita. Atatembenuzira msana wake ku hema anati, ine ndizekuchezerani inu molingana ndi nthawi yalonjezo langa, molingana ndi nthawi ya moyo. Ndipo iye anati, kodi ali kuti mkazi wako Sara? Anati yali mu hema kumbuyo kwanu. Ndipo pamene yana nena zimenezo Sara anaseka mweye yekha. Yanati ndi chifukwa chiyani Sara waseka ndi kuti zinthu zimenezi zingakhale? Mukuona Yesu anati monga zinali masiku a Loti chomwe chonse izo zidzakhala zili mukudza kwa mwana wa munthu. Ntchito zimene ine ndikuchita mawu a Mulungu anadzakhala chomwecho. Ngati inu mukhala mwa ine, mawu anga akakhala mwa inu, pemphani chilichonse cha izo chimene mukufuna ndipo chidzaonetseredwa kwa inu. Chododometsa kuona lonjezo la Mulungu, lonjezo la Mulungu lomwe lapangidwa kwa zaka 2000 ndipo kakhalidwe ka mpingo kawakokera anthu kutali kwambiri. Koma pakati pa izo zonse Mulungu akubwera pansi pomwe ndi kudzawaphulitsa mawu amenewo kubwerera mu mpingo wake kachiwiri. Ndende basi icho ndi chododometsa. Kodi inu mukumukhulupirira iye? Tiyeni tipemphere. Kadalipo anthu muno usiku uno amene angafune kuona chododometsa chikuchitidwa pa inu ndi kusintha mtima wanu kuchokera kukusakhulupirira kupita kokhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, kodi inu mungakweze manja anu ndi kunena kuti Ambuye mundikumbukire ine, mundikumbukire ine, Mulungu akudalitseni inu. Tangoyang'anani pamanjawo. Atate akumwamba pali manja ambiri, ine sindingakhoze kunena kuti Mulungu akudalitseni inu modzi aliyense. Koma inu mukuwadziwa iwo onse, asintheni kuganiza kwawo Ambuye. Mulole izo zichitike chododometsa iwo nthawi zonse amakhala ngati amapendama iwo amakhulupirira mwathega mwina mwake ena iwo ndi ampingo koma komabe iwo sanakumanepo nayo nthawi imeneyo pamene iwo anakhala nawo ufulu wapamwamba nakhulupirira ndipona adziwa kuti izo zimene mulungu analonjeza mulungu anali wokhoza kuzichita komabe ife timadzitcha kuti ndife mbewu ya Abrahamu amene sanakwedere palonjezo la mulungu mwakusakhulupirira koma anali wamphamvu akupereka mathokozo kwa mulungu tsopano atate mulungu ine ndikukupemphani inu mu dzina la yesu kuti muwachitire iwo chifundo oh mulungu bwerani kuno pakati pathu usiku uno dzayendereni pa ife ndipo mudzatisonyeze ife kuti inu mukanali mulungu wazozizwitsa pangani chododometsa mbuye ndipo mudzasonyeze kuti mawu anu akukhozabe kuzindikira malingaliro ndi zolinga za mu mtima inu mukanali mmodzi yemweyo amene anaonetseredwa kunja uku yemwe Abrahamu anamutcha Elohim ambuye mulungu mlengi mmodzi wokwanira mu zonse mmodzi wokhalapo yekha oh mulungu inu mukanali mulungu wamuyaya yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo magazi a mwana wanu awuyeretsa mpingo ndi kutsuka iwo kuti mawu oh ngati iwo akanangowatenga iwo popanda kuwonjezera kachikhulupiriro ambuye koma tsopano iye anati ine ndine mpesa inu ndinu nthambi zake nthambi imabala chipatso cha mpesa pakuti moyo wa mpesa wa nthambi umachokera ku mpesa momwe ife tikukuthokozani inu chifukwa cha iza mbuye momwe izo zilili zangwiro ndipo mu tsiku lino lakusakhulupirira ndi matsenga ndi ndi mitundu yonse yati zikhulupiriro komabe ndinu mulungu yemweyo amene anamuyimitsira Yoswa dzuwa ndinu mmodzi yemweyo amene anali pa ndodo imene Mose anayitambasula pa nyanja ndinu mmodzi yemweyo amene amakhoza kuyitanitsa nsabwe utitiri achule chilichonse chimenecho chinali mwaka mwaya Mose ndinu mulungu yemweyo yemwe anakhoza kuyika mvula mu mlengalenga ndinu mmodzi yemweyo amene mudzafunditse moto kuchokera mu mlengalenga ndinu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse oh ambuye mulungu tionetseni ife ulemerero wanu usiku uno pakumupulumutsa ndi kumudzaza munthu aliyense yemwe anakweza dzanja lake lerekani iza mbuye mulole ilo lisangokhala pemphero lina lokhuthala mulole iyo isakhale njira ina yokhuthala yokwezera mwamba dzanja lathu pansi pakukopa pang'ono kwa china chake koma mulole izo zikhale kuchokera pansi pa mtima kuti anthu akufulira mokweza o ambuye mulungu lengani mwa ine chikhulupiriro chimene chingakhulupirire inu ndikukhoza kulandira mawali onse ndikuvomereza lonjezo lililonse ndi amene perekani iza atate ine ndikuzipereka izo kwa inu tsopano mu dzina la yesu khristu amen chabwino nditeni koloko ife sitikusowa kuti tikhale ndi mzera wapemphero kumtunda kuno ife tikhoza kukhala nawo iwo kunja uku kodi inu mukukhulupirira zimenezo yangati muna amene akukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse amene akukhulupirira kuti mkazi wang'ono uja yemwe anakhudza chovala chake ndi chera chake pamenepo iye anali mthupi iye anakhudza chovala chake apo pali chododometsa iye sakanakhoza kuzimverera izo ndipo iye anatembenuka ndipo anati ndani wandikhudza ine ndipo iye sakanakhoza kuzibisa yekha ndipo iye ananena za mavuto ake ndipo chikhulupiriro chake chinamuchiritsa iye ndipo baibulo limanena lero mu ahebru kuti iyeyo ndi wansembe wamkulu amene akhoza kukhudzidwa ndi zomverera zakufoka kwathu ndiwodwala ngati akukhulupirira zimenezo kwezani dzanja lanu chabwino inu mukukhulupirira zimenezo ndipo tiyeni tione tsopano ngati izo zili zoona inu mukuti mbale Branham izo zimabwera motani kungokhulupirira mawu basi momwe iwo analembedwera osatengera zongomva zilizonse zomwe munthuyu akunena kuti iwo ali mwanjira iyi ndipo munthuyu akuti iwo ali mwanjira imeneyo inu muwakhulupirire iwo basi momwe iwo analembedwera ngati iye ayenera kuti adzakuweruzeni inu monga momwe iwo analembedwera ndiye bwanji kutenga kutanthauzira kwa wina wake kwa iwo chifukwa umo ndi momwe iwo ati adzaweruzidwire mmenemo basi ndiwo muyezo wake iye wawayang'anira mawu ake palibe cholakwika ndi izo ndizo ndendende basi mawu ndicho chimene ife titi tidzaweruzidwe nacho ndi ichi ndi mawu a mulungu Jibonga di inu mukala mwa ine, ndijo chukrubidido, mau anga aga kala mwa inu, chifuwa yari mau, ndiye mupempe, chimene inu mukufuna. Sobano, inu mukudza jovala jage, kuti ambuye Yesu, ine, ndiku kubirida ndinti maunga onse, kuti fe, tiku kala masigo tsiriza. Ine, ndiku kubirida, inu ndinu murungi emweyo, mwene, muna jida zozi zwita zonse izi, izimena abusa atu, ati sonyeza ife usiku uno. Mumau, ine ndiku kubirida kuti inu ndinu wansembe wankulu, ambuye, mundirole ine ndikudze jovala jano. Ye inu muyankule kupyolera mwambale uyu, ndipo akuzine nera kuti inu muma yankula kupyolera mwa iye. Ndipo ndiye, iye, saku ndidziwa ine, kuma inu mkundidziwa ine, ndienu muone ngati iye sali mulungu yemweyo wazo zizwitsa. Ndipo pakala chododo metsa kachiwiri. Chintu chosafufuzidwa chimene munthu sanga koze kuchizindikira ndi kuchinena. Kodinu mukukhulupirira zimenezo ngati iye ati achite zimenezo ndiye ife tikudziwa kuti icho chikhala chododometsa. Kulondola uko, ine ndimati ndikhale ndi mzere wa pemphero, ine ndinangotengekanazo kwambiri mpaka ine ndangochokako kwa izo, ndipo nthawi yapita. Inu mukhulupirire, tiyeni tiyambirenso. Ine sidingate, ine ndiyeni rafu kule ganitani inu, tiyeni diambire mbali yapa. Wina wage manjira ii, diangati cha hapa, hakuziwa kuti ine sindi kukuziwa ninu, kabina ine sindi kukuziwa gantuza inu. Kweza ni mwamba manjianu, ndipo inu mkudwala, inu mkuziwa kuti inu, mkufuna kumupe mpa murungu, chabu ino. E na inu mkukubirira, basi ingotenga ni zindinti mwanu onse. Ambuye Yesu ye mweyo dzulolero ndikwa nthawi zonse. Dziloleni ine ndikukhudzeni inu ambuye, chikhulupiriro changa chikusunthira kwa inu kutsidyako pa dzanja la manja la Mulungu. Mudakhala mu ufumu, ndipo mzimu wanu woyera umene unali mwa inu uli pano siku uno. Dziloleni ine ndingokhudza mwa chikhulupiriro ambuye. Ndiye muone ngati iye akadali mwini wachododometsa kubweretsa zinthu zomwe zili zosadziwika mwa mthiradi mungokhala molemekeza. Apa mukuona izi pomwe apa ndidona wachikuda wakhala kumbuyo kumwe kuno. Ya kuvutitsidwa ndi vuto la impsyo, iye wangokhala kumene ndi operationi. Ine sindi kumudziwa donayu. Ndine mlendo kwa inu, mkulondola ukodona, kuma izo ndizona, sijoncho izo, kodinu mkukubirira kuti Mulungu yemweyo, yemwe anakuza kumuza nkazi wangono uja, yemwe anakuza chovala chake uko, di ndipo tsijalina la nyanja, kodinu mkukubirira kuti amineyo ndi Mulungu yemweyo, inu simunga koze kundikudza ini matupi, inu mkudziwa, kotero ini basi. Ndipo ine sindi kukudziwani inu. Kotero pali wansembe wankulu, chifukwa iye anati, iye anali wansembe wankulu. Kulondola uko, ndipo inu mukukhulupirira zimenezo. Pamene inu munali pamenepo, mukupempherera kuti mukhale inu, china chake chinakukhudzani inu. Ndipo nthawi yomweyo, ine ndinatchula za icho. Kulondola uko, chabwino. Operation yomwe inu munali nayo, sinaoneke kukhala yopambana kwambiri. Inu simukupeza bwino inunso, ndipo mukuchita nazo mantha zimenezo. Ndipo inu mabwera kuno siku uno kwa cholinga chomwecho. Ngati Ambuye Yesu ataulule kwa ine yomwe inu muli monga iye anachitira Simoni amene anabwera uko, kodi inu mungandikhulupirira ine kuti ndine neneri wake, wantchito wake? Inu mukukhulupirira zimenezo, akazi ya Pilgrim. Ndipo kulondola. Sobano inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, inu pitani kwanu ndipo mukakhale bwino. Inu mukakhala bwino chifukwa chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, nanga bwanji chigawo ichi chomwe chili muno? Kwina kwake, wina wake akukhulupirira. Mwamuna wakhala kunja kuno kumapeto, yakuvutika ndi vuto ndi maso ake. Ine sindi kudziwa ngati iye akudziwa, inde iye wandigwira ine tsopano. Yakumverera mzimu, inde kodi inu mukuona kuwala kuja pamwamba pa munthuyo? Mambo Otis, limenero ndilo dzina lanu. Ndine mlendo kwathunthu kwa inu, koma inu mukudandaula za maso anu. Khristu akuchiritsani inu. Chikhulupiriro chanu. Sobano mufunseni mwamunayo ngati ine ndinayamba ndamuonapo iye, kudziwa chilichonse za iye, kapena mkazi uyu, kapena kulikonse kumene kuli. Ndi chimenecho chododometsa. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Yali yemweyo dzulo lero. iye analonjeza nchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita umo ndi momwe iye anatizindikiritsira yekha kuti ndi mesiya mkulondola uko chabwino iye aliye mweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo inu mukudziwa kuti uyo sangakhale ine sindine mesiya ndine munthu chabe mʼbale wanu koma ndi mzimu woyera pano ameneyo ndi mesiya ndiye mtsogoleriyo iye ndiye mwe akudziwa ine sindikuwadziwa anthu amenewo iwo akudziwa zimenezo pano ine ndikufuna ndikuonetseni pali mkazi wachikuda wakhalapo pomwe pambali pamwamba apo akuvutika ndi vuto la chithokhomiro kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine yemwe inu muli akazi a Kerry ndiko kulondola chabwino kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse bambo Swanson kumbuyo uko ndi vuto la manjenje kodi inu mukukhulupirira kuti mulungu akhoza kukupangani inu kukhala bwino ngati inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse chabwino inu mukhoza kukhala nacho icho mulungu wakuchiritsani inu kodi inu mukukhulupirira izo ine sindikuwadziwa anthu amenewo afunseni iwo ngati ine ndikuwadziwa iwo ndichododometsa minuti yokha apa pali kuwala uku iko kwayima pa mkazi ine ndikudziwa yemwe iye ali iye wakhala pomwe pano musali mudandaule akazi a Collins lekani kuvutikira nazo izo kudzipangitsa nokha kudwala izo zonse zituluka bwinobwino mulungu amatsogolera tsopano ine ndikumudziwa mkazi ameneyo ine ndikumudziwa yemwe iye ali iye ndi wochokera uko ku Indiana kapena Kentucky ine ndikumudziwa iye mwamuna wake kumeneko ndi membala wa mpingo wanga iye ndi Digoni kumusiuko mwamuna wabwino koma ndi uko kuwala kuja kodi inu simukukuona iko pomwepo pa iye iye wakhala kuvutitsidwa yakudwala ndipo iye wakhumudwa ndi china chake chimene iye sakudziwa kuti achite kapena ayi inu mungokumbukira lekani kukhumudwa mulungu izo zikhala bwino iye amadziwa zonse za izo iye akutsogolerani ngati inu mumusiye iye atero amen yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ndichododometsa ndife oyamikira chifukwa cha izo kodi inu mukukhulupirira izo imirirani pa mapazi anu ndiye ndikuvomereza izo ndikuti ambuye mulungu ine ndikubwera kwa inu mu dzina la yesu khristu chitani mwa ine ndipo mubweretse ulemerero ndi madalitso anu ndi mphamvu pa ine mulole mubwere chododometsa mu mtima mwanga pakali pano ine ndikukhulupirira ine ndikukhulupirira ndi mtima wanu wonse khulupirirani izo gwetsani manja anu pamene inu mukuyimba nyimbo yakale iyi ine ndimkonda iye ine ndimkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine tsekani maso anu tsekani maganizo anu onse ndipo mungomulola yesu khristu mbwere mwa inu ndipo aliyense wa inu achiritsidwa ndi kudzazidwa ndi mzimu woyera ododometsa chimodzi usiku uno chingawayike ano chiyenera kuwayatsa malo anu yesu khristu ali pano ndani angafotokoze zimenezo afunseni anthu awa pitani kwa iwo inu muli nawo mayina awo ndi zinthu pa tepi iyi pitani kawafunseni iwo maona ine sindikudziwa kanthu za iwo icho chimachita chiyani mulungu mumbado wa luntha uno ili kuti mvula iliyonse mlengalenga anatero wa sayansi mu tsiku la Nowa ili kuti iyo mwamba umo mulungu analonjeza izo iyo ibwera kodi zinthu zimenezi zingatheke bwanji ine sindikudziwa mulungu analonjeza izo yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse haleluya yododometsa ine ndimkonda iye ine ndimkonda iye chifukwa iye anayamba kundikonda ine ndipo watsegula maso anga akhungu kuti ine ndikhoze kubwera mkati ndikudzaona kukhalapo kwake ndikudziwa kuti iye ali pano amen ndi amen ndiyeni tingokweza manja athu ndikumupembedza iye tsopano pamene ife tikuyimba iyo ulemerero kwa mulungu mathokozo akhale kwa ambuye yesu khristu chifukwa cha ubwino wake ndi chifundo mulungu akudalitseni inu.